Ngiyabonga mfowethu makacule asikhothamise amakhanda ethu manje.
Heavenly Father, we thank thee this morning.
Baba wethu asezulwini, siyakubonga kulokhu kusa ngokulunga kwakho nesihawu ngokusipha inhlanhla yokubuthana lapha ndawonye futhi.
This side of the great eternity to worship.
Usunganeno kwephakade elikhulu ukukhonza othandekayo inkosi Jesu Christu.
We thank you because that he come to the earth to.
Siyakubonga ngenxa yokuthi ufika emhlabeni ukusihlenga empilweni yesono nokusipha lelife elikhulu esinalo ngokulunga kwakhe. Kuthi njengoba thina kulokhu kusa silapha njengamanxusa akhe ukuhlephula lesi sinkwa sokuphila kulenhlangano yebandla elilindile. Ongathi umoya ngcwele ungaphefumulela lonke izwi futhi libeke ezinhliziyweni zabantu njengoba sidinga nje. Sicela lokhu egameni likaJesu. Amen. Hlalani phansi. Impela lokhu ngikuthatha ngokuthi nenhlanhla enkulu futhi kulokhu kusa ukuma lapha nani. Ngiyaxolisa ukuthi asisenayo enye indawo kunaleyo esinayo ukwenakekela abantu. Ithabanakelo lethu alibanzi ngokwenele impela. Futhi sibonga kakhulu ukuba lapha onke lamaholide kusukela ezansi ekhaya lethu eTucson. Isimo sezulu besithe ukuba sibi kodwa sijabulile ukuba lapha nokuba nomhlangano. Manje ngifuna ukumemezela kulobu busuku ukuthi kuzoba lenkonzo yokuphilisa kulobu busuku noma umkhuleko wabagulayo. Futhi ngitshele uBilly njengamanje wathi awu uzokwenza njani na? Ngathi awu mhlawumbe kungcono unikezele amanye amakhadi kulobu busuku cishe ligamenxe lesithupha ukuze kuthi lapho abantu bengezuku. Futhi niyabonga kumiyene kakhulu lapha singazi nje ukuthi sibalethe kanjani ngamunye ngamunye. Ukuze ubizwe ngenombolo yekhadi lakho futhi ukuze kungeze ukuba khona kuminyana singababize nje ngamunye ngamunye sibedlulise ngomuqa lapho sibakhulekela. Ngakho wena uma ugula noma unabathandekayo abagulayo futhi ufuna ukubangenisa woze cishile gamenxe lesithupha into efana naleyo ngelesikhombisa enquwo futhi uthole ikhadi lomkhuleko uzoba semnyango okumbe noma uyawanikezela lapho ningena. Futhi manje-ke lokhu kuzoba mhlawumpe cishe ngokugcina ukuba ngithole kubuya isikhathi esithize ngoba ngithola uhlu olunzima ngempela manje. Uzazi futhi ngilokhu ngise United States kuze kube yilento asahlobo late. Ngakho thina mhlawumbe sizobuya futhi kamuva nyana kuleli hlobo. Nenkosi Thanda ngingathanda uma sithola indawo ngapha uma ifakwe isishayisa moya ngizocela uBilly. Ngithanda ukukhuluma ngalawo macilonga ayisikhombisa sibe nese umhlangano lapha wamacilonga ayisikhombisa uma uNkosi Thanda. Ukuba lokho iminyaka yebandla isikhombisa nezimpawu eziyisikhombisa futhi manje amacilonga ayisikhombisa. Futhi singathola ngesinye isikhathi njengakuJuni lapho abantu eneholiday labo. Kuba nike isikhathi ukuze bakwazi ukungena. Futhi ngiyajabula ukubona umfowethu Shepherd lapha kulokhu kusa ovele sibedlela ngangiphandle ukuyombona ngolwesuku. Futhi uDadewethu Shepherd angitholanga ukuthi ngikubize izolo lelo phupho owangithumelela lona lalilihle kakhulu kakhulu. Ubonile njengoba lalinjalo uKristu ezibhakabhakeni phezu kwaleli hashe limhlophe kodwa nokho liboshiwe niyabo. Kodwa nokho ngaphambi kokuba lifiphale wonke umndeni wakho walibona. Lokho incaze iphupho ukuthi umndeni wakho ubonile umnyakazo wakhe walolu izinsuku zokugcina ngaphambi kokuba ledlule. Ukuthi kwakuyini ngakho kungukuthi lokho kwakungokomoya ngempela nesibusiso esihle kakhulu kuwe wena umndeni. Lo mndeni ukhuphuka uvele ekuhluphekeni okuthize okukhulu ukufika lapho bekhona namhlanje. Futhi manje sinento ethize encane ngasohlangothini oludabuyisayo kulokhu kusa. Selokhu ngihlangane lapha umunye wabangane bethu abaligugu nezifiki kuleli thabenekelo umndeni wakwakhothi okungukuthi sonke siyabathanda behla bevele eMpumalanga futhi noma bavele eChicago ngakhona. Nodadewethu Billy Habib, nodadewethu Armstrong, nawonke amantombazane. Ngicabanga ukuthi phambilini babe yiNazarene futhi useze enkosini futhi bangabangani bethu abaligugu ngempela. Nomfowethu nodadewethu Coates uyise nonina wayesedleleni ekhaya ngolungisuku bevela ngale ntshonalanga nomunye washelela emgwaqeni futhi wabulala udadewethu Coates khona lapho. futhi futhi ngenkathi besangibiza ngiwelele khona eTucson futhi ngezwe ngakho ngangihlezi khona lapho ngaleyo nkathi nebhokisi likaswiti ayesanda kungenzela wona nje ngihlezi etafuleni futhi anazi ukuthi kwangenza ngazizwa nginjani kodwa ngicabanga ukuthi ngiyayibonga inkosi kulokhu kuza akadingekanga ukuba yezwe ubuhlungu wayesegugile futhi akadingekanga ukuba yezwe ubuhlungu futhi waya ekhaya ukuba abe nenkulunkulu ngicabanga nje futhi bengixoxa emantombazaneni yakhe amabili khona manje ekameleni phakathi lapho ngivoti khothi lapha kulokhu kusa unezinye izimbambo ezephukile futhi ngambize esibhedlela nalapho ayengeniswe khona esibhedlela ngale Missouri nezimbambo zakhe zephuka nezinto kodwa ube nesibindi ngempela umkristu wangempela azi ukuthi indlovukazi yakhe encane ayifile iphila kuze kube phakathi nokristu futhi kuyoba khona isikhathi sokuhlangana ndawonye njengoba wathi ngesinye isikhathi wo sengathi ungangifihle endaweni yabafileyo futhi ungigcine endaweni esithekileyo kuze kudlule intukuthelo yakho seneke namcaphela unkulunkulu emvelweni wenze into efanayo na njengamanzi esihlahla esihlahleni phezulu lapha ebambelele emaqabungeni futhi ngaphambi kokuba kufike isikhathi sasebusika ulaka oluthululwa phezu komhlaba yabo umhlaba wake awangabi nabo ubusika futhi ngesikhathi seminyaka inkulungwane abuzophinde bube khona ubusika niyabo ngakho ulaka phezu komhlaba Nandikengi, ngathi lokho kwenzeka, ngiyabonga phambi kokuba kufike ulaka. UNkulunkulu esikaweni sakhe uthumela lawo manzi esihlahla ehlele ngqo phansi komhlabathi angene ezimpandeni zaleso sihlahla. Futhi awagcine lapho kuze kwedlule ulaka lobusika, bese ke abuye awavuse futhi, ngiyabo into asahlobo. Oh, sengathi ngangifihle endaweni yabafileyo futhi ngigcine endaweni esithekileyo kuze kudlule intukuthelo yakho. Lokho kwenzele udadewethu yilokho kwenzela wonke umkristu. Fort Coates, uNkulunkulu akubusise. Ngiyajabula kakhulu kwazi lokho ukuthi uPaul kaNkulunkulu uhamba ehorini inkathazo. Ngiyazi ukuthi wedlula kunjani ngoba ngedlule entweni ethize efanayo iminyaka edlulayo. Kodwa ngiyengabunye ngamunye sizofanele siwele lo mfulo omkhulu futhi mina futhi kuyoba yisikhathi sami ngolunyelo lezi zinsuku nesikhathi sakho ngolunyelo lezi zinsuku. Kodwa njengoba uDavid athi angikwe sabo kubi ngokuba wena nami into ngakho nodondolo lwakho kuyangiduduza. Manje sikumbuzweni sikadadewethu Coates, udadewethu ligugu osemukele kuyoba noNkulunkulu. Njenge sikumbuze sincane kuye kulokhu kusa, ngifuna ibandla ukuba lime umzuzwana nje. Asikhothamise amakhanda ethu, futhi sicabange ngalowo ke wathi ezinsukwini ezimbalwa ezedlule wangena kuleli tabenakele, ngene phuma phakathi kwethu, wasixawula umKristu othandekayo. Manje usekuleyo ndawo inkosi eyangivumela ngiyibone kungekudala, esenguwesifazane osemusha futhi elindele umndeni wakho zayo. Wethu esezulwini siyakubonga ngezinkumbulo zikadadewethu Coates oligugu kanjepho udadewethu othandekayo. Futhi manje isikhathi siyafika ukuthi uma sesiliphilile ibanga lethu empilweni ebesabelwe lona sifanele siwele umfula. Siyakubonga ngenxa yokuthi akadingekanga ukuba yezwe ubuhlungu. Kufanele ukuthi bekukhona noma yini emelene naye lapha adingeke ayizwele ubuhlungu. Uvele nje waqonda ngqo wangena ezingalweni zikaNkulunkulu ngomzuzwana nje. Umyeni wakhe abantwana bakhe balapha kulokhu kusa Nkosi emuva ngqo esikhundleni sabo somsebenzi. Sikubonga kakhulu ngalokho kukholwa kubuqhawe, kukholwa kwawo baba bethu ukusaphila esikhundleni somgodi oyintilongo leziboshwa, ilangabi nenkemba. Siyakubonga ngazo zonke lezi zinto. Ubuzo mphefumulo wakho ligugu Nkosi bengodade wethu. Ukudabuka izinyembezi ziwela enhliziyweni yethu ngokungabibikho kwakhe. Kodwa ukujabula kuvumbuka emaconsini ezinyembezi usazisa ngesiqiniseko sezwi lakho ukuthi uphila njalo njalo empilweni engafiyo khona ke ayisoze yafa. Futhi ngeke neze kwaba khona ingozi lapho esekhona manje. Kuphela ulindele labo abeza kamuva ukuzomjoyina. Busisa mfowethu Coates futhi busisa lawo mantombazane nomndeni wakhe Nkosi nalabo abathandekayo nabo bonke abamthandayo. Futhi ngolunye usuku baba sithemba kubonana naye phezulu lapho kulelo phesheya elikhulu lapho kungekho kugula usizi noma ukufa. Kuze kube yileso sikhathi sigcine sonke siphilile futhi siphila sikukhonza futhi sibheke lolo suku. Egameni likaJesu siyakucela. Amen.
And the great Holy Spirit
ungathi umoya ngcwele omkhulu osebenzana nathi lapha ethabenekele ekwembuleni izwi lakhe kwangathi angaphumuza umphefulo wakhe onobuqhawe ngokuthula size sibonane naye. Manje kufudumele lapha kulokhu kusa ngoba yimizimba neyazi kungukushisa kungaka komzimba womuntu. Manje sithanda kwenza isimemezelo manje ngezinye izikhathi izinkonzo zethu lapha zizinde zasekuseni. Sizathi kunjalo kulungile ngempela kubamba inkonzo isikhathi eside kangako ngoba ihora ihora nengxenye noma ngezinye izikhathi amahora amabili. Kodwa engikwenzayo ngiyatheyipa emuva lapha niyabo nale thephu iya emhlabeni wonke jikelele. Futhi lokho engiyesibuthela phakathi isikhathi eside kakhulu kwasekuseni yingenxa yokuthi ngiza lapha kwenza la matape. Lokho ngokungiba nyabo ngingabona endlwaneni lapha yaa amatape enziwa manje futhi aphumela ndawo zonke emhlabeni wonke. Manje masinge Nkosi Thanda nenezayo ngoli nje ngingasuka lapha ngizosuka Nkosi Thanda kusase kuseni ngesinye isikhathi ngibuyele eArizona ngoba nginomhlangano oqhubukayo bese kuthi ke kubuyo yonke nje indawo okunqamula eNingizimu nalibantu baseNingizimu abavele ezansi eGeorgia naseMississippi naseTexas naseAlabama sekhala ngophakathi lapho kuyongena le Florida masinge. Ngihambe ngisuka lapha ngiye Phoenix bese ke ngiya eCalifornia bese ngibuyela ngqo eDallas futhi mhlawumbe ngiqathekele eSan Antonio ngicabanga ukuthi yiyo bese ngibuyela ngale Alabama naseFlorida nangokwedlula lapho. Ngakho sizobe sinibona bantu ezansi phakathi lapho iNkosi Thanda masinya bese kuthi ke niqhubeke nokusikhulekela futhi sizonazisa ukuthi nini umasi iNkosi ikubeka phezu kwenhliziyo yethu manje ukubamba izinsuku ezimbalwa lapha lelihlobo lizayo. Ngibe neqembu lwemihlangano esohlwini nabaningi benu eNew York bayazi ngenkathi kufika umbono owasho ukuthi leyo mihlangano ezweni laseScandinavia ngiyayikhumbula leyo eyayisohlwini phakathi lapho na. Kwasekuthi ke ngenkathi ngiseNew York umbono wafika ukuthi yonke yaleyo mihlangano yayizokhanselwa ngesizathu esithize. Futhi ngiyakhumbula ngabatshela abanye benu lapha ngenkathi saseNew York yilokho impela nje okwenzekayo ngoba bonke babefuna usuku olufanayo futhi abangayithola leyo ndlu. Ngakho manje ke lokho kungahle kushiye indawana encane lapho ngoJuni kungahle ukuba kwakukade kuyintando yenkosi. Bengicabanga mhlawumbe ukubuyela lawo macilongo khona lapha ngaphambi kokuba kube late kakhulu niyabo. Ngakho siyazi ukuthi yonke into isebenza kahle nje. Ngakho lokho bekusenhlizini yami ngakho kungahle kube yilokho efuna sikwenze. Manje ngiyabona nishintshanisa ngezihlalo naphandle emaholo kanjalo njalo sifisa sengathi nje sinendawo yokuhlala phansi futhi manje uma sinalawo macilongo kuyi sifuna ukuthola indlu yokuzivocavoca yasesikoleni siphakeme ngicabanga ukuthi ihlala amakhulu angamashumi amahlanu nanhlanu futhi khona-ke sizoba nethuba futhi wonke umuntu ukuba abe nesihlalo bese ihlala phansi bese lalela ngokuthula sisashumayela noma lokhu amacilongo mahle kakhulu kakhulu. Mina ngikubuka ngolunye usuku niyabo uphawu lwesithupha onke amacilongo ayisikhombisa ezwakala kahle kulolo phawu lwesithupha niyabo lapha nje kukuba kuvule uphawu lwesikhombisa luvule ukufika kukaKristu. Futhi kulobu busuku nginomlayezo semqoka kakhulu engifuna ukukhuluma ngaphambi nje kwenkonzo yokuphilisa. Futhi uma nilapha futhi nizosala awu sizozama uma kunokwenzeka ukuqala kusephambidlanyana nje kwesikhathi ngoba kuzoba nomugqo omkhuleko. Ngizokushumayela isikhathi eside kakhulu kodwa kunento ebengifuna kuyisho ebandleni isikhathi esithize nokuthi kunimisa izinto zihamba kanjani ngalesi sikhathi. Nalapho nje esibikhona nangokwazi kwami ukudlula konke ngombhalo. Manje ngifuna nibheke kulokhu kusa kanye nami uma nifuna ukumaka phansi noma nigcine irekhodi lalapho esifunde khona incwadi ka-Isaya. Futhi ngifisa kufunda ku-Isaya isahluko samashumi amane nambili sika-Isaya. Sijabula kakhulu kulokhu kusa futhi ukuba nomfoti dawo ehlezi nathi lapha nisaphenya niyazi babecabanga ukuthi wayengeke saphila lapha eShreveport ngolunye usuku. Ngempela nokukhole yebo nomzane wakhwela ngo waphuma kuko Nkosi yambusisa khona lapho ya Ngiyabonga futhi dawu neminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye naye kudala futhi waba nokwehluleka kwenhliziyo okuphelele nokuhlaselwa yinhliziyo phezu kwakho. Nodokotela impela wathi babengaboni ukuthi ikhona indlela yakhe kubaphila. Futhi dawu uyaphila nodokotela sewafa. Ngiyabonga isizathu, ngiyabonga futhi dawu uhlezi lapha. Kumanje-ke indoda eneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye naye kudala enokwehluleka kwenhliziyo nokuhlaselwa yinhliziyo. Futhi lapho ngingathi ngenyukela lapho ngambona ehla ngumgwaqo ngambona esontweni ngase ngihamba ngase ngimtshela ephansi kwethende le-oxygen egameni lenkosi ngiyakuxhawula ngizokubona esontweni futhi ngikuxhawule emgwaqeni ngempela inkosi elandelayo ngapha nangu wayekhona ehlezi ngqo emuva lapha esontweni ngase ngiwelele wizivile lapho esidla khona e-blue ball lapha ya ukuyodla futhi ngathi nje ngingangena emotweni yami ngaqala kwenyuka ngumgwaqo naku kufika umfowethu da wehla ngumgwaqo kwakulapho ngokuphelele nje nokuthi inkosi imbusise kanjani. Manje sizokhuluma ngokuphilisa ebubusuku nezinto futhi ngithole ezinye izinto ezigqamile ngempela ukunitshela ngazo kulobu busuku. Kodwa manje ukuze ngithole amathebu manje bese-ke silungela ukuwavula. Ngifuna ukuqala ngifunde ku-Isaya sahluko samashumi amane nambili nevesi lokuqala kuya kwelesikhombisa. Nomathewu sahluko sesine kuqala ngikholwa ukuthi ivesi leshumi nanhlanu neleshumi nesithupha. Manje sahlukweni samashumi amane nambili sika-Isaya sizofunda.
Behold my servant.
Bheka inceku yami engiyisekelayo okhethiweyo wami othokoza ngaye umphefumulo wami. Nginikele umoya wami phezu kwakhe uyakukhiphela abezizwe ukwahlulela. Ayikukhala noma adazuluke noma angezwakalisi izwi lakhe esitaladini. Umhlanga ofecekileyo akayikuwaphula, umongo othunqayo akayikuwucima. Uyakukhipha ukwehlulela ngeqiniso. Akayikudangala phela amandla aze amise ukwehlulela emhlabeni. Neziphingi ziyakuhlalela imithetho wakhe. Kusho kanje inkosi owadala amazulu waweneka nowawendlala umhlaba nokuvela kuwo nowanika abantu abakuwo ukuphefumula nomoya kwabahamba kuwo uthi mina nkosi ngikubizile ngokulunga ngiyakubamba isandla sakho ngikugcine ngikubeke ube yisivumelwano sabantu nokukhanya kwabezizwe ukuze uvule amehlo abaphuphuthekile ukhiphe iziboshwa etilongweni nabahlezi ebumnyameni etilongweni. Manje evangelini likaMathewu isahluko sesine ngifisa kufunda ukugcwaliseka kwaleso siprofetho esanikezwa ngu-Isaya. Esahlukweni sesine sikaMathewu ngizoqala ukufunda uma kungenzeka asiqale evesini leshumi nambili esikundleni eseshumi nanhlanu. Manje kuthe uJesu esezwile ukuthi Johane uboshiwe wamuka waya eGalile wasuka eNazaretha weza wahlala eKhaphenawumu elingasilwandle emikhawulweni yakwaZabuloni neyakwaNafetali ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa ngo-Isaya umprofethi ukuthi bheka izwe lakaZabuloni nezwe lakaNafetali ngaselwandle ngaphesheya kweJordani iGalile lowezizwe. Abantu behlezi ebumnyameni babonile kukhanya kukhulu. Nababehlezi emazweni asemathunzini lokufa kuphumele kubo ukukhanya. Futhi kusukela kuleso sikhathi uJesu waqala kushumayela nokusho ukuthi phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele. Kwangathi inkosi ingenezele izibusiso zayo kufundeni kwezulayo. Futhi manje indikimba encane inqaba engezwa omunye ikhuluma ngawasho lokhu kodwa ngifuna ukuthatha lokhu kube yindikimba. Kukhona umuntu lapho ongakhanyisa ukukhanya. Futhi manje sizokhuluma ngendaba yokukhanya. Lokhu kulandela izindaba ezintathu esisanda kukhuluma ngazo nje.
One of them at Tucson or
Engiyazo eTucson noma eFoenix ngokuthi kungani uJesu eza ngendlela yaseBethlehem.
That he must be because
No, kufanele ngoba uyiBethlehem. Bethlehem, B-E-T-H, yindlu. E-L, uNkulunkulu. E-H-A-M, yisinkwa. Isinkwa, yindlu yesinkwa sikaNkulunkulu.
NomKristu
ngamunye ozalwa kuKristu uzalwa eBethlehem, yindlu kaNkulunkulu yesinkwa. Manje ke phakathi lapho ukufanekisa kukaDavide owayengumhambuma ngesikhathi sokuxosha kubantu bakhe waxoshwa neBhethlehema lavinjezelwa namaFilisti alinda ngokukaka iBhethlehema neDavide umhambuma isifanekiso sebandla namhlanje likaKristu. Ngiyabo uKristu ngumhambuma ebandleni lakho uqobo namhlanje. Bane umhambuma yinto enqatshiwe. UDavide wayekade enqatshiwe nokho wayecotshele ukuba yinkosi kodwa umprofeti wayemgcobile. Futhi ngalesi sikhathi engumhambuma kubantu bakhe wayecotshe amaningi amaqhawe abezizwe. Omunye wabo wabuyelela indoda angamakhulu ayisishiyagalombili ngosuku olulodwa ngomkhonto noma inkemba. Nomunye wacumela emgodini wasebulala ingonyama ngosuku olunekwa. Futhi babeqoqa imbumba okungubhontshisi noma uphizi noma ukuthize. Futhi bonke babaleka wayesema futhi wabulala indoda ingalo yakhe yaze yakhathala. Wabulala futhi labo bafowabo bakaGoliath abayiziqhwaga. Indoda eyiqhawe ibambelele kuDavide ngoba babazi ukuthi wayezongena embusweni. Babazi kwenendaba ukuthi noma ubani wathini uNkulunkulu wayenegcobo kuDavide futhi babekwazi. Babengabezizwe. Ngendaba ukuthi babemxosha kangakanani nokho babazi ukuthi wayezoba sembusweni. Futhi ngolikusuku lapho kuyisifanekiso impela namhlanje sika Kristu umhambuma. Wena uthi uKristu umhambuma na ngokweBhayibheli ukuthi uNkulunkulu ngobuqhawe usithathe wasidlulisa eminyakeni yebandla esikhombisa. Nelibandla laseLaodikeya uKristu wayengumhambuma ngaphandle kwebandla lakhe wenqatshwa ezama ukubuya ngene futhi niyabo. Ngumhambuma ebandleni lakhe uqobo. Isizathu engumhambuma ingoba uyizwe. Futhi abazokulivumela izilingene bamukele izivumo kholi esikhundleni. Futhi siyathola manje ke ukuthi kulo mzabalazo omkhulu lawo indoda eqhawe ngakuDavide abezizwe. Maniqaphela ukuthi iBethlehema labunjwa kanjani angifuni kungena kuleyo ndaba. Kodwa ukuthi laba kanjani iBethlehema empeleni uRahabi isifebe indodana yakhe yaba yiyo eyaqamba iBethlehema. Kwakuyisikhungo sikakolo nenqwaba yamanzi amahle lapho futhi waqamba umuzi omncane. Futhi wawungomncane kunayo yonke yemizi ngoba umprofeti wathi phandle Bethlehema laseJudiya awusiyo omncinyane phakathi kwawo wonke amakhosana emizi yaseJerusalema noma Judiya na kodwa kuwe kuya kuvela umbuso yakubusa abantu bami komncane. UDavide ngenkathi eqokwa enhle lapha abakhulu abafowabo abakahle ngenkathi umprofeti uSamuel enyuka ukuyogcoba bonke wayemi lapha enkulu amadoda angamaqhawe babebukeka sengathi babezoba yibo ukubukeka amakhosi bukeka ekahle kodwa yena impela owenqatshwayo kwaba nguye uDavide owaba namafutha athelwa phezu kwakhe. Umuzi onqatshiwe waba yiwo uKristu. Ngonqatshiwe uKristu amcaphunayo niyabo labo onqatshiwe. Manike siyathola emva kwakhe kufika uObhede nasemva kwakhe kufika uBhowazi futhi nakho kungena omunye wabezizwe ungena ngoRuthe nalapho kuphuma uJese nakuJese kuvela uDavide. Isitebele sincane sisemangweni phandle lapho kwazalwa inkosi yamakhosi uJesu Kristu indodana kaDavide indodana yakhe yokomoya. Manje ke wayenguye uDavide uqobo lwakhe engozalwa kulomuzi wayefanele eze kulendawo encane futhi yayibizwa ngeBethlehem ukuchaza ukuthi yindlu yesinkwa sikaNkulunkulu futhi uyindlu yesinkwa sikaNkulunkulu. UDavide lele lapho egumeni ngalelo suku wayesebheka phansi wayesebona amaFilisti alinda ngokukaka kanjalo ufanele ukuthi weze ukushisa futhi woma. Kanti kuba nje bengingaphuza kulowo mthombo kanye futhi. Ngani umncinyane wemicabango yakhe wawungumyalo kwawakhe labo ababemthanda. Njalo nanamhlanje umncinyane wemicabango kaJesu noma kanjani ngezwi lakhe kufanele ube ngumyalo kithina bezizwe simthandayo. Ngoba siyazi ukuthi uzongena embusweni kulendaba ukuthi wenqatshwa kangakanani. Kodwa amazwi lomhlaba kepha lona uyobe sabusa ngokufanayo nje lapho onke amazwi lomhlaba kungasekho. futhi siyazi ukuthi uzongena embusweni ngoba kukho okuyomvimba ukuba kwenzeke. Bona kuKristu esambulo sakhe, nalokhu kuzokwenzeka ngendlela nje izwi elikusho ngayo ngoba uyizwi. Nomncinyane wemiyalo yakhe ulapho, akunandaba ukuthi mncane kanjani uma kungukuthi ukuba uphinde ubhabhathizwe kumbe noma ngabe kuyini, sizokwenza noma kanjani ngumyalo wakhe. Nomncinyane wemicabango kaDavide wawungumyalo kulabo bezizwe ukuba bona isifanekiso sebandla labezizwe namhlanje, amadoda angamaqhawe. Yebo, lawo indoda amanga kuDavide ayengabezizwe kodwa amadoda angamaqhawe ayengezabi, ayengazi ngisho nokuthi kwakuyini kwesabo. Indoda eyodwa yathatha ikemba futhi yabulala indoda angamakhulu ayisishiyagalombili nawo wonke eyikakile, indoda eyinjepho. Umunye wawo ngendoda eyodwa kwakuneqhawe laseGibhithe elagijima lenyuka nomkhonto omude, yayinenduku kuphela esandleni sayo. Yathatha induku futhi yashaya umkhonto waphuma esandleni salo, yathatha umkhonto futhi yalibulala uqobo lwayo. Niyabo, esinye salezo zikhwaka sasineminwe engama-intshi ayishumi nane kanjalo. Manje ama-intshi ayishumi nane, umunwe wakho mude nje njengesandla sakho sivaliwe, vula lezo bekungaba yisandla esingama-intshi angamashumi amabili nesishiyagalombili. Nanamkhodo futhi waxhumela phakathi lapho futhi wasibulala. Niyabo, ngani na wayeyindoda eqhawe wezizwe ebuka phezu kogcotshiweyo ayazi ukuthi wayezongena embusweni. Icaphelile bona bengamaqhawe kakhulu kuDavide, ngathi uDavide ekugcineni angena embusweni wabenza ababusi phezu kwemizi. Jesu akathembisanga yini into efanayo na? Into efanayo ubenza umbusi. Manje ke phakathi lapho ngenkathi isifiso sikaDavide sasingukuba namanzi afresh, mhlawumbe wayenamadala amanzi akagogozi afudumele phezulu lapho ayewaphuza. Kodwa kwenzeka wacabanga nganga lawo manzi afresh ezansi lapho eBhethlehema, yindlu yesinkwa sikaNkulunkulu. Wayesethi ukuba kuphela bengingaphuza kulowo mthombo. Lawo madoda ahosha inkemba yawo futhi alwa namaFilisti engamamayela ishumi nanhlanu, hayi ngoba wayecele ukuba akwenze kodwa ngoba ayazi ukuthi wayewafuna. Futhi awanquma lawo maFilisti yonke indlela kuye emthonjeni. Ngenkathi amabili awelwa, enye yathatha ibhakede layo lamanzi futhi alwela indlela yawo ebuyele emuva, yonke indlela ebuya futhi awanikeza uDavide. Khuluma ngeqhawe uDavide leyo ndoda emesabayo uNkulunkulu, wathi uNkulunkulu makangavumi ukuba ngiwaphuze kulaba bangane abafake impilo yabo engozini. Futhi wenza umnikelo wamanzi wawathululela phezu komhlabathi enkosini, anikeni Nkosi. Iyona efanele lawo, hayi mina, wabeka. Sona impela isifanekiso sikaKristu uqobo lwakhe nokuphila kuphakade kwakhe, uqobo phakathi kwakhe. Itwale lishayiwe wathululela ukuphila kwakhe phezu komhlabathi njengomnikelo wesono ngathi ukuze lelizwi liphile. Oh, abezizwe njengoba ngishilo, ngobani abazohosha leyo nkemba kanye nami na? Ufuna amandla fresh kulukukuza, hayi lezi zivumo khona ezindala zebandla zamanzi akagobhozi nezinto esizilulaza ngazo. Ufuna ukukholwa kwangoqobo ezwini lakhe, ozokholwa yilo lonke izwi lalo. Masiye emthonjeni futhi sibuye namanzi ukuhlumelelisa. Ukukhonza kungakhelwe phezu kwezivumukhela nehlelo, kodwa ukukhonza ngomoya wangokoqobo noKristu ephakathi kwethu ephila ukuphila kwakhe indlela afuna ngayo phakathi kwethu. Okungenazo izivumukhela nezinto ezehlukene zivele nje zibe naye ngaleyo ndlela. Manje okulandelayo kwakungukuthi uNkulunkulu wasebenzana kanjani nabantu ngephupho ngezinsuku zikaJoseph. Ukabelele na iphupho lingelesibili, lindlela engeyesibili kaNkulunkulu esebenza. Bange bantu bangaba namaphupho akusho lutho, ungadla kakhulu futhi ube namaphupho asabisayo. Iphupho lindlela engeyesibili, niyabo? Kungani uNkulunkulu evikele indodana yakhe uQobo ngendlela engeyesibili na? Wabonakala uJoseph enhlala kahle umntwana wakhe uQobo, wathumela ngendlela engeyesibili. Sineke nokucabanga naye sizathi kwakungekho umprofeti ezweni. Wadingeka asebenze ngamaphupho futhi kwakungesilo iphupho elalidinga lihunyushwe. Ngelesenkosi yathi Joseph ungesabi ukumthatha uMariya umkakho ngokuba lokho akukhulelweyo kungokukamoya ongcwele. Kwakuyinto engejwayelekile ukuba lokho kwenzeke. UJosefa engumuntu olungileyo kwakungejwayelekile. UNkulunkulu akajwayelekile. Nokungajwayelekile kulukhulu kukuqonda. Yingakho kulukhulu kakhulu kuqonda iqiniso namhlanje. Akwejwayelekile kakhulu wesifazane ukuba abe nengane ngaphandle ngaphandle kokwazi indoda lokho kwakungetshwelekile impela kodwa uma wethembekile futhi uqotho uNkulunkulu angabonakala kuwe namanje ngephupho uyakhombisa ukuthi noma yini onayo noma ngabe ngumqondo wakho noma ngabe wena ungashaya ikhwela ucule ufakaze kumbe noma ngabe ungenzani uma bonke ubuwena bunikelwe kuNkulunkulu uNkulunkulu angabusebenzisa uma nje uzomvumela kwenza manje-ke ubusuku bulandelayo phezulu lapha mfowethu Neville washumayela ngendaba ethi ukuphunyuka ukuthi indoda yaphunyuka kanjani futhi ngicabange ukuthi bekuthe ukuphawuleka nakulokhu kusa umoya ngcwele ubonakala unami ukuba ngisebenzane nendaba yokukhanya yona impela elandelayo uqhubeke ngqo ekuqaleni ukuthi impilo kaKristu yaqala kanjani emkhumbini sibuyela ngqo sedlula kukho futhi endikimbeni yethu futhi bengayazi bengingayazi futhi nansi khona impela entweni efanayo niyabo iqhubeka ngqo into elandelayo lapho angena khona enkonzweni yakhe futhi kulobu busuku sinento ethizo ezo hlangana chaqana leyo ukuqhubeka ngqo kulobu busuku inkosi Thanda manje ukukhanya kukhulu abezizwe ababehlezi emazweni amathunzi okufa ukukhanya okukhulu kuphumele phakathi kwabo kwazabuloni nakwanafitali ngendlela yasegalile labezizwe ukukhanya kukhulu babone ukukhanya kukhulu manje kukhanya kukhanya kwesikhathi sokuqala sikuthole eBhayibhelini kutholakala kuGenesise ukuqala elesithathu kwakungukukhanya okwenziwe yizwi likaNkulunkulu elikhulunyiwe uNkulunkulu wathi makube khona kukhanya uGenesisi wokuqala elesithathu futhi kwaba khona kukhanya manje kubulani manje-ke ukukhanya kuvela ngezwi likaNkulunkulu elikhulunyiwe nokukhanya kuyisiqinisekiso noma indaba ayikhulumile ikukukhanya uma kukhanya kundiza kukhombisa lokho uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya kwakungekho kukhanya wayesethi makube khona ukukhanya futhi kwaba khona ukukhanya leso isifanekiso kukhanya kungukuqinisekiswa kwezwi lakhe likhulunyiwe into efanayo namhlanje ukuqinisekiswa kwezwi lakhe likhulunyiwe manje uma ubone izwi lakhe liqinisekiswa noma ngamanye amazwi laziswa lifakazelwa lokho ukukhanya kwezwi lakhe likhulunyiwe futhi ngaphandle kokukhanya ayikho into engaphila ngaphandle kokukhanya ukho kuphila phezu komhlaba namhlanje lokho kungefike ngokukukhanya kwelanga empilweni yesayensi yezithombe ezimilayo kanjalo njalo futhi akukho kuphila kuphakade ngaphandle kwendodana kaNkulunkulu niyamo ingukukhanya manje siyathola ngiyakholwa njengoba siyitadisha manje nalokhu ukukhanya umhlaba wawuyihlana manje abanye abantu bayaphikisana namhlanje ezikoleni zethu kanjalo njalo mayelana nezwe eliyizigidi ezingaka zeminyaka ubudala futhi bezama ukugxeka iBhayibheli futhi bathi linephutha nje ababa kaze balifunde iBhayibheli lokho kuphela ngoba iBhayibheli lisitshela ukuthi izwe lidala kangakanani iBhayibheli lathi ekuqaleni uNkulunkulu wadala amazulu nomhlaba isikhathi nini kanjani lokho kungukuthi asilazi manje lokho ngokokuqala futhi leso isikhathi lokho ngokuphela kwalowo musho ekuqaleni uNkulunkulu wadala amazulu nomhlaba ngahle ukuthi kwakuyikhulu lesigidi noma isigidigidikazi noma ngabe kokuyini nokuthi ukwenze kanjani lokho kukuyo ukwazi niyabo hayi kimi kodwa yizwe awu umhlaba wawuyihlane futhi ungene lutho namanzi ayephezu komhlaba uNkulunkulu wathi wahamba phezu kwamanzi wayesethi makube khona ukukhanya manje ngikholwa ukuthi ilanga kanjalo njalo lase livele likhona ngiyakholwa inyanga lapho iqhubeka uGenesis wesithathu okukuchaza kodwa ngiyakholwa kwakulapho ukuthi izwe sasizolisebenzisa futhi ngakho futhi kwangena kwakunenkungu nezinkungu phezu kwawo wonke umhlaba kuwenza ube mnyama uNkulunkulu wathi makube khona kukhanya nobumnyama bafiphala futhi kwaba khona isibhakabhaka esingenamafu futhi ngikholwa ukuthi leyo yindlela kaNkulunkulu yokwenza izinto uBhayibhelini ivesi lilandelayo lithi ivesi lesine lithi wayesehlukanisa ukukhanya nobumnyama nokukhanya wakubiza ngemini nobumnyama wabubiza ngobusuku nezwi likaNkulunkulu njalo lehlukanisa ukukhanya nobumnyama niyabo yize lenza kwehlukanisa niyabo ukukhanya nobumnyama Nkulunkulu njalo njalo wenza into efanayo. Uma selungele ukusebenzisa noma yini njengoba walungiselele ukusebenzisa le nkanyezi yendala noma ngabe kwakuyini lelizwe wadingeka ehlukenise ukukhanya nobumnyama. Ngenkathi elungele kusuka ukusebenzisa iqembu labantu uzofanele ehlukanise ukukhanya nobumnyama. Ngenkathi elungele ukusebenzisa umuntu kamunye wehlukanisa ukukhanya nobumnyama. Niyabonga? Ukukhanya kufika ngunkulunkulu nokhubulani. Ukukhanya kufika ngezwi lakhe elikhulunyiwe. Izwi likankulunkulu lathi makube khona ukukhanya ngenkathi kwakungekho ukukhanya. Futhi wathumela ukukhanya kwehlukanisa ubumnyama nokukhanya. Lelizwi lomyalo lwacwebisa isibhakabhaka kuze ilanga likwazi ukukhanya phakathi. Nezwi lakhe namhlanje lilokho okucwebisa kuhlehle konke kwezimo zomoya osizungezile wokungakholwa. Bengixoxa ngicabanga izingxoxisane eziyishumi nanye ngaphambi nje kokuba ngiye epulpiti kulokhu kusa phakathi lapho kabi kakhulu. Kolunye usuku umngani wami omncane uJim Poole umfanyana wakhe babecabange ukuthi wayenokuhlaselwa inhliziyo bamphuthumisa esibhedlela. Kwakuyisimo sesifuba somoya sasiphoza umfo omncane wayengakwazi uku inhliziyo yakhe incane igxuma futhi ephefumula futhi yena edazuluka futhi engakwazi ukuphefumula nomfo omncane wayebukeka sengathi wayeva. Ngenkathi bemfikisa lapha futhi ngangilungela ukuya esibhedlela bamletha lapha base bethethe isandla sakhe esincane ngathi okukwenzile isimungumungwane sishaye umfanyana futhi isimungumungwane imfiva ishaye umfo omncane. Ngisizene ezinsukwini ezithi azibe mbili ngifuna ukumbona futhi uzobe egcwele isimungumungwane futhi nangu ugcwele isimungumungwane. Niyabona yabo? Manje ini uNkulunkulu wehlukanisa ubumnyama nokukhanya noma ukukhanya nobumnyama futhi wehlukanisa ukufa nokuphila futhi kwenza ngezwi lakhe. Izwi lakhe liye lokhu njalo kuveza lokhu. Manje ukukhanya awu manje imbewu yase ivele iphezulu komhlaba. Ngikholwa ukuthi uNkulunkulu wayetshala imbewu futhi inqobo nje uma ilanga lalingafinyelela kuleyo mbewu iqala kumila. Futhi ngaleso sizathu kuthathe kuphela izinsuku ukuveza lezi zinto ngoba imbewu yase ivele isemhlabeni kuphela eyayikudinga kwakungukukhanya. Futhi leyo ndlela uNkulunkulu anayo namhlanje imbewu yakhe isivele lapha izwi lakhe. Into kuphela eyidingayo ngokukhanya phezu kwayo futhi uyilokho kukhanya ngokuba uyizwi. Izwi nokukhanya yinto efanayo. Ukuphila phakathi lapho kungukukhanya kwezwi. Niyabo ngukuphila. Mbewane yokuphila ilele phakathi kohlamvu nohlamvu ukuphila yilokho kukhuma futhi kuveze ukuphila ohlamvini. Yilokho njalo uKristu ezwini yenza ngayo izwi lenze lonke elifanele likwenze. Njengokuphila nje enhlamvini kakolo noma ngabe kuyini kwenza ukolo wenze lokho ofanele ukwenze ngoba ngukuphila kukuwo. Gonga ukuphila ngakho ukuphila kungezwi likaNkulunkulu kuphela libonakalisiwe. Ukuphila kuvela kuphela ngezwi likaNkulunkulu libonakalisiwe. Ngoba nje uma lisencwadini njengaleli lisengabuzwa. Kodwa uma libonakaliswa khona ke uyawubona umkhiqizo walokho elakhuluma ngakho ubonakaliswa khona ke lokho ngukukhanya ezwini. Niyabo? Lokho kuletha izwi lasho njalo futhi manje ke uma lifezeka lokho ngukuphila ekukhanyeni. Ukukhanya kuletha ukuphila. Ukukhanya kuletha ukuphila. Njalo kolo phandle lapha uyo bese ubeka ekameleni lingaphansi umboze ndawo zonke futhi awusazi waveza noma yini ngoba ungeke akukho kukhanya lapha. Kodwa kuthi nje ukukhanya kungawushaya khona ke uyoveza ukuphila uma uyimbewu eqhumayo. Leyo yinto efanayo esezwini. Niyabo izwi likuNkulunkulu futhi ngenkathi ukuphila kulishaya lililetha ukukhanya kuyalishaya kuletha izwi ukuphileli futhi. Yonke iminyaka ibihlala njalo ilokho. Sizithokozela kanjani lezi zinto ezinkulu ukuthi izwi eliqinisekiswayo lingukukhanya kanjani kwezi likhulunyiwe. Niyabonga? Nkulunkulu wathi makube khona ukukhanya. Manje ke ukuba ke wavele nje wakusho futhi kungaveli kukhanya na khona ke asazi noma ngabe kuyiqiniso namaqhaga. Asazi noma ngabe uqinisile ngakho konke, asazi noma ngabe uNkulunkulu noma cha, ngoba wavele wathi nje makube khona futhi akwangabibikho, yabo? Ngakho manje ke nqa uNkulunkulu ekhuluma futhi sibona ukuthi kuyikho. Khona ke lokho kukukhanya ukukhanyayo, uqiniso lezwi, yabo? Nakho kukhanya nokuphila. Yonke impilo yemvelo ivela ngezwi lakhe likhulunyiwe, nelanga liyizwi lakhe likhulunyiwe. Wathi wadala ukukhanya kukhulu emazulwini kube yimini, nokukhanya kuncane kube ngubusuku. Yabo, futhi yonke impilo yemvelo izofanele ivele ngezwi likaNkulunkulu likhulunyiwe. Imbali ngeke yamile ngaphandle kokukhanya kwezwi likaNkulunkulu likhulunyiwe likhanya phezu kwayo. Ngokuba ilanga liyi-ELANGA, liyizwi likaNkulunkulu likhulunyiwe, ngenkathi ethi makube khona ukukhanya, yabo? Ukuphila kukaNkulunkulu okukhulunyiwe, futhi akunendaba ukuthi abantu bazama kangakanani ukusho lokhu lokho noma kunye, kusalokhu kuhlezi kufana, uzofanele ube nalelo langa. Ukuze ukuphila okwemvelo kungavela kuphela ngezwi likaNkulunkulu elikhulunyiwe. Nokuphila kokomoya, ukuphila kuphakade kungavela kuphela ngezwi likaNkulunkulu elikhulunyiwe lokuphila. Ukuphila kwakuyindodana ngalesi sikhathi. Kuye ngokukhanya futhi kuya kubukho obumnyama. Futhi ngokukhanya kukaNkulunkulu okukhulunyiwe, kunjalo nayo. Izwi likaNkulunkulu likhulunyiwe. Ngokuba ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, futhi linguNkulunkulu kuze kube phakade, yabo? Futhi kuthatha kukhanya kukaNkulunkulu kushaye izwi, kulenza liphile. Naka kukhuluma, manje ukukhanya makukhanye. Amen, ukukhanya makukhanye, nokukhanya kuyoletha lonke izwi endaweni yalo eyiyona yona efanele ngenkathi yalo yonyaka. Amen. Oh, yabo, uma sekufika isikhathi, ngezinye izikhathi lolo hlamvu lulele emhlabathini lufihliwe, bonke ubusika njengembewu, ukolo wasebusika wahlanyelwa emhlabathini. Kodwa uma lelo langa lithola nje ukuba kahle, oh, luzofanele luphile, yabo, futhi lungekwazi ukuphila ngaphandle kwelanga. UNkulunkulu uyenzele izithembiso yonke iminyaka nazo zonke izinsuku, futhi uma kukhanya sekukahle, futhi kukhanya phezu kwalokho, uyoveza nje khona impela izwi lakusho, ngoba ungukukhanya nokuphila. Izwi likaNkulunkulu kuphela livela ngeBhayibheli. IBhayibheli likaNkulunkulu liyisimo esibhaliwe sendodana kaNkulunkulu, ngoba iBhayibheli lasho ukuthi liyisambulo sikaJesu Kristu. LinguNkulunkulu ezembula yena uqobo ngoKristu, noKristu uyizwe. Futhi kuthatha kukhanya kukaNkulunkulu kukhanya phezu kwalelozi kuliqinisekisa ukufakazisa ukuthi uNkulunkulu zalokhu ekukhuluma kuphila, ukuphila kuphakade, kukhuluma ukukhanya kwemvelo kuletha kuphila. Ukuphila kuvela kuphela ngokukhanya, izwe libonakalisiwe noma ilenziwe inyama. Lapho zonke izithembiso ziba eBhayibhelini, ziba ngezibonakaliswayo kungekathi uJesu Kristu izwi lenziwa inyama phakathi kwethu. UNkulunkulu njalo sebenza ngomuntu, umuntu uyisikhonzi sikaNkulunkulu. Manje uma kuthola ukufudumala kancane lapha kini, ningawehlisa amafasitela noma ngabe yini nifisa kuyenza. Unciphisa isithando, mhlawumbe umlindi iminyango uzunciphisa isithando kancane. Yabo, abaningi bafudumele futhi kufudumele ukuma lapha nakho. Ngakho nikukhumbule lokho. Ngiyajabula kufudumela sikundleni zamakhaza, ngoba ngiyakuthanda kufudumala. Kufudumala njalo kulethe kukhanya ukuphila, kuthatha umlilo. Kaphelani manje, lenziwe inyama, ngenkathi izwi liba inyama, liba ngelibonakaliswayo. Njengokuthi thatha izwi bese ulibeka endaweni eyona efanele nohlobo olufanele lomhlabathi, liyothela imbewu, iyothela inhlobo yayo. Nezwi langeniswa ohlobweni olufanele lwenhliziyo, liyozibonakalisa qobo lwalo, liyoveza kukhanya, liyoqobokela phezu kwayo. Kulungile. Akukho kwemvelo, akukho kwemvelo noma okomoya okungaphila ngaphandle kokukhanya kukaNkulunkulu. Kuphila kungavela kuphela khona-ke ngokukhanya. Akukho kwemvelo noma lutho komoya okungaphila ngaphandle kokukhanya kukaNkulunkulu. Kucabangeni lokho. Kulungile. Kodwa uma esithumela kukhanya, yabo, futhi yenza zonke lezi zinto, bese ke sikwenqabe. Manje ke leyo yingxenye edabukisayo, yingenkathi kukhanya kwenqatshwa uma kuthunyelwa kithi. Manje ungathini nje enye into namhlanje ethi ngiyala nje ukuba ngithi ikhona into okuthiwa yilanga ngikhole ukuthi likhona ilanga bese yehlele kamaleni elingaphansi bese ivala yonke iminyango bese ihlale buve bumnyemeni yayisithi ayikho into ethiwa yilanga ayikho into ethiwa ngukukhani niyakwazi masinya kukhona obekungalungile ngokwengqondo ngalowo muntu Yebo, ukhona kungalungile uma igijimele muva ingene kameleni lingaphansi elimnyama bese yala kwemukela inzuzo yokukhanya okunikezwe nguNkulunkulu. Ukhona kungalungile ngayo. Ayifuni imisebe yalo efudumele, ayifuni into yalo enikeza ukuphila. Ekufuni ukukhanya kwalo kuhamba kukho, ibiyoqoka ukuhlala ebumnyameni kukhombisa ukuthi ngokwenqondo ukhona kungalungile ngokwemvelo ngendoda. Futhi ngikusho lokhu ngalo lonke uthando nenhlonipho. Ngakho kukhona kungalungile ngokomoya ngendoda eyogijimela emuva emahlelweni ayo esivuma kukholo futhi yali kubona ukukhanya kweBhayibheli lapho likhanya ngqo phambi kwayo. Kukhona kungalungile ngayo, niyabo? Ibuyela ezivumweni khona zayo nezimo bese ivala emnyango bese ithi ayikho into enjengaleyo izinsuku zesibangaliso sunedlula ayikho into ethiwa ngukuphilisa ngokukaNkulunkulu zikho zalezi zinto lokho kwakungokompostoli indoda ihlanya ngokomoya nebo kukhona kungalungile ngayo yehlisa amakhethini futhi yenqaba umoya ongcwele ungafika phezu kwayo uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini khona-ke ukukhanya kukhanya phezu kwalelizwi celani nikuthandayo niyabo kukhona kungalungile ukuthi yenqabe imithombo enikezwe nguNkulunkulu uNkulunkulu asinike yona ukuba siphile ngayo yizwi lakhe abalungileyo baza kuphila ngokukholwa nomuntu akusinkwa sodwa ekuphila ngaso kodwa angamazwi wonke hayi ingxengezwi wonke amazwi aphuma emlengeni kaNkulunkulu futhi uma indoda iyokwala nje lokho kukhona kungalungile ngalowo muntu kukhona kungalungile ngesehlakalo sayo ukuthi izisho ukuthi iyamthanda uNkulunkulu bese-ke iyamala uNkulunkulu kukhona kungalungile ngalowo muntu siyakwazi lokho ngaphandle kwethuzi lokungabaza uyalenqaba agijimele kule ndawo futhi yathi manje ngivele nje angifuni kwazi lutho ngalo ungangitsheli lutho ngalezi zinto mina angikhole lutho ngalo wena kule ndaba ukuthi uthini mfo wathi kungekudala benginixoxela ngayo wathi angikhadali noma ubungaliletha abalomdlavuza abangamashumi amahlanu futhi ulethe odokotela abangamashumi amahlanu ukuba bafakaze ngabo angikholwa ngikhadali noma ubungavusa abafileyo phambi kwami ngqo bengingeke ngiyakukholwa yabo kukhona ngalungile ngalowo muntu nakho futhi nakho indoda yayingumfundisi niyabo ifanele ukuba ngumfundisi kodwa ngenxa yonje yokuthi inhlangano ayikholelwa emandleni kaNkulunkulu ayikholwa ukuthi izwi lalichaza nje lokho elakusho indoda egijimela kuleli kamele lingaphansi elikhuntile lidala lingcolile linamanyala ekamele lingaphansi lenhlangano futhi yenqaba ukufudumala nemisaba enikeza kuphila kukamoya ongcwele uJesu Kristu onguyeleza lwanamuhle naphakade manje-ke kukhona kungalungile ngalowo muntu niyabo bengaqoka ukuhlala kulokho kukhunda ubumnyama kanjalo njalo kunokuhlala kukhanyele kukankulunkulu nokwebhayibheli okwasho ukuthi uJesu Kristu nguyeleza lwanamuhle naphakade ngisebenza ngiyenzayo mina nani niyakuyenza ngisho nemikhulu kunalona niyakuyenza ngokuba mina ngiya kubaba wami kukhona kungalungile ngalowo muntu ngaphandle kombuzo nhlobo kukhona kungalungile nakuwe ndedelalele lokhu umhlaba wonke noma ungahle ube kuphi kukhona kungalungile ngesehlakalo sakho uma uthi uyamthanda uNkulunkulu futhi wale izwi lakhe kukhona okuthize wala lona impela kumangalisa izinto zingeke ibandla ngisesimweni salo nezinto zingenziwe njengoba uNkulunkulu yethembisa yingoba ningeke ngisho nemukele izwi noma nihambe kukhanyeni ibhayibheli lathi masihambe kukhanyeni njengoba yena esekukhanyeni manje-ke igazi likajesu kristu indodana kankulunkulu lisihlanza kuso sonke isono isono ngokungakholwa manje-ke uma sihambe kukhanyeni okunikezwe nguNkulunkulu kwehora Kona ke uNkulunkulu uthatha lelo zwi elinikezelwe iHora futhi elibinisekise njengoba nje enze kuGenesis sokuqala lesithathu wathi ngakuba khona ukukhanya nokukhanya kuyavela izwi lakhe laphuma nokukhanya walilandela futhi kwasusa inkungu nobumnyama baye khona nililodwa nokukhanya kwakhanya ngokwelinye icala ngilondela uNkulunkulu enza ngayo namhlanje uthumela izwi lakhe laleli hora nomoya ongcwele uyafika futhi wenza lelo zwi liphile nobumnyama buqhubekela esivumweni kolo namahlelo abo kodwa kukhanya kukhanya ngoba kuyizwi kaNkulunkulu liqinisekiswa ukuthi izwi lakhe liqinisile manje akukho lutho olungamanga ngalokho lokho nje kungokombhalo ncamashini kulungile manje sitshela ukuthi isazi sasendulo salandele into eyayinikezwe nguNkulunkulu zalandele izwi likaNkulunkulu ziye ekukhanyeni ngoba kwakuyizwi elaletha ukuphila manje wena uthi zalandela kanjani na awu zazi ukuthi nje omegi siyaqonda bese kuthi-ke sithole ukuthi ubhalamu umprofethi emuva kunumeri wamashumi amabili nane yishumi nesikhombisa ubhalamu waye uhlobo lukamegi qobo lwakhe wayengumprofethi qiniso futhi waprofetha lapha futhi wathi inkanyezi iyovela iphuma kujakobe ngenkathi lezizazi zibona ukuthi izwi likaNkulunkulu lathi inkanyezi iyovela iphuma kujakobe zalandela lolo phawu oluncane olunikezwe nguNkulunkulu ubuya emthonjeni wokukhanya kuphakade siyoba kanjalo nesazi namhlanje esingaphuphuthekisiwe yizivumokholo sizolandela elinikezwe nguNkulunkulu yize likhulunyiwe zize zibone ukugcwala kwamandla kaNkulunkulu eqhakaza ngaleli hora zona ziyakubona futhi ziyazi ukuthi kulapha embhalweni uNkulunkulu wakwethembisela lolu suku kule ndaba ukuthi zingaki izinhloli zingaki ezinye izinto ezatshela isazi ngani usangena minyaka emibili zazisekuhambeni zedlula ngasezizweni eziningi futhi zazithi niyaphi na o sibonile inkanyezi yakhe kwelasempumalanga futhi sizela ukukhuleka kuye futhi ngenkathi zishaya umuqa ejerusalema eyikomkhulu lamahlelo ngabengenayo impendulo zehla zenyuka nemigwaqo zimemeza uphi lo wazelwa inkosi yabajuda na babengazi lutho ngakho ngakho zabiza izwi ukuthola zazilandelile zazi ukuthi leyo nkanyezi yayiziholele kukhanyeni kuphakade siholele kukhanyeni kwakho kuphelele nezililokho kunihole kuniqondise kukhanyeni nokukhanya kuyiloko kwenze izwi liqinisekiswe qaphelani zaziyisazi nesazi namhlanje hhayi iwi ukuhlakanipha kwalelizwe kungubuwule kuNkulunkulu bonke osasayenze benu nani bantu enithembele kokunye kufundiswa kukhulu kujulile abanye into ethize benitshela ukuthi lehlukaniswa kanjani i-atomi isakhe esincuku kungeke kwaninika ukuphila ayikho into enganinika kuphila kodwa izwi likaNkulunkulu likhulunyiwe kuyilabo kuphele kuphila okungavela khona kungezwi lakhe likhulunyiwe lokho kulungile kwazi ukuthi lehlukaniswa kanjani i-atomu ngifisa sengathi ngabe abazange bakuthole kodwa uma bazofanele bakwenze ngoba lelizwe liyalenga namhlanje kwadingeka kwenzeke ukuqhumisa le migodi emikhulu emhlabeni kudedela nolobindiza lento yabamlilo luphumayo futhi libuyisela lelizwe simweni sobusha futhi ukwenza umhlaba obusha lapho abalungileyo beyohamba baphumele phezu kothulu lwababi lapho isono siyokhohlakala khona yonke into inendlela yokuzenza busha futhi umuntu wanikwa ukuba aphile kulo mhlaba ngokuhlakanipha kwakhe uNkobo ethatha umuntu wakwazi esikhundleni ubuthi okuphila uyophumisa umhlaba uNkulunkulu amnika wona ukuba aphile ngawo kodwa labo abasalokhu besemthini wokuphila bayofika emazulwini amasha lomhlaba omusha lapho kungekho khona ukugula noma ukufa kukhanya kukhanya Nkosi sithumelele kukhanya kwakuyizingelozi zikaNkulunkulu ezakhombisa kukhanya phezu kwequma ukuhola ziqondisa beluze kukhanyeni kuphakathi yabona kuvela kuphela ngokukhanya ukuphila kungafika kuphela ngokukhanya abeluzi befuna ukwazi niyazi ngenkathi inkosi izalwa babenokucula okukhulu okuqhubekayo ngenkathi inkosi izalwa Manje wazalwa ngokuyimfihlo kakhulu futhi wazalelwa sitebeleni emkhombeni lapho izinkomo namahashi kwakudla khona kodwa nokho wayeyinkosi.
The angels came down and sang the hymns to the shepherd.
Nezizingelozi zehla futhi zacula amahubo kube luze ekukhanyeni. Izingelozi qobolo wazo zaziyizinkanyisi ezakhombisa ngezwi likaNkulunkulu. Zazinezwi likaNkulunkulu futhi zabatshela namuhla emzini kaDavide eBethlehem kuzelwe uKristu umsindisi. Izingelosi zazinezwi lezi lafika ngokukhanya ukuhola ngokuqandisa futhi balandela izwi lezingelosi ukuya ekukhanyeni okuphakade. Bafumana ingane labo imbeswe ngembeleko njengoba zazishilo ngokuba nebo ukuphila kuvela kuphela ngokukhanya. Qaphelani, wayeyizwi lenziwe ukukhanya noma laba ngukukhanya. Izwi kulesi sizukulwane wayeyizwe lingukukhanya laleso sizukulwane ngoba abaprofeti basendule babekhulume ngaye. Futhi nange efika futhi waqinisekisa ukuthi wayengokukhanya kwezwi likaNkulunkulu elikhulunyiwe. Niyabo? Bonke abaprofeti babeshilo babekade begcwaliseke kuye. Niyabo? Abaprofeti emuva lapha nezwi njengoNkulunkulu ekuqaleni ngenkathi ethi makube khona ukukhanya nokukhanya kwavela. Manje umprofeti wathi intombi yakukhulelwa izala indodana bayeqaba igama lokuthi u-Imanueli ngokuba iyakuba nguNkulunkulu nathi. Manje babekukhulumile izwi laliphumile kodwa wayengukukhanya wayeyini na ukugcwaliseka. Haleluya! Wayengukugcwaliseka kwalelo zwi, wayengukubonakaliswa kwalelo zwi. Kunjalo namhlanje izwi likaNkulunkulu ligcwalisekile ngehora lokho ngukukhanya nguNkulunkulu ezibonakalisa wayengukukhanya kwezwe. Futhi labo abaprofeti abaphefumulelwe ngumoya ongcwele bathi sizalelwa umntwana, siphiwa indodana noma siphiwa umntwana. Negama lakhe liyakuthiwa ngumluleki, inkosi yokuthula, uNkulunkulu onamandla, uyise ngunaphakade, kwakulapho. Wayeyini na? Ukukhanya okwagcwalisa lelo zwi. Amen. Ukukhanya okwagcwalisa lelo zwi. kuMathewu ongcwele esahluko samashumi amabili nesishiyagalombili siyathola futhi ngenkathi uJesu evuka kwabafileyo wayengukukhanya futhi kwezwe elikhulunyiwe likaDavide wathi angiyikushiya umphefumulo wakhe eHayideze, angiyikuvuma ukuba ongcwele wami yabona ukubola. Kufa kwakusebe umnyameni kodwa wephula wavula izimpawu zokufa, wayesengena kukho, wayesebuya ephuma futhi wayengukukhanya. Yize liqinisekisiwe ukuthi abafile bangaphile emva kokuba sebefile, wayenjalo. Ngosuku lwePentecost lokho kwakungukukhanya kwakhombisa ngenkathi umoya ongcwele wayesefikile. U-Isaya wathi esehlukweni samashumi amabili nesishiyagalombili sika-Isaya, u-Isaya wakusho lokho nokuthi isiyalezo sifanele sibe phezu kwesilayezo, umuthwa ufanele ube phezu komuthwa, lapha ingcosana nalapho ingcosana, bambelela kulokho kuhle. Ngokuba ngezindaba ezikikizayo nangezinye izilimi ngiyakukhuluma kulaba bantu, nalokhu ngukuphumula leli sabatha engiyakulinika u nakho konke lokho abayikukuzwa basuka bahamba banikile amakhanda abo. Futhi ngenkathi kosuku lwePentekoste, ngenkathi umoya ongcwele wahlela phezu kwalabo bantu futhi baziphathisa okwabesilisa nabesifazane abadakiwe bediyazela phansi komfutho kamoya ongcwele, futhi basuka bahamba futhi banikile amakhanda abo futhi bathi laba bantu udakiwe bagcwele iwayini elisha kanjalo njalo. Kungukukhanya uqobo, yizwi elalikade liprofethiwe labonakaliswa kunjalo nakuye yonke iminyaka. Izwi libonakaliswayo liza ekuphileni lingukukhanya kwalowo nyaka. Labo yizwi libonakalisa njengoba nje lalinjalo kuGenesis wokuqala, ngenkathi uNkulunkulu ethi makube khona ukukhanya futhi kwaba khona ukukhanya. Ngenkathi uNkulunkulu ethi kuyoba khona indodana futhi yaba khona indodana. Ngenkathi uNkulunkulu ethi kuJoweli wesibili amashumi amabili nesishiyagalombili kuyakuthi ngezinsuku zokugcina ngiyakuthululela umoya wami phezu kwayo yonke inyama. Madodana yenu namadodakazi aya kuprofetha phezu kwezincekukazi zami nencekukazi eyisisebenzi, ngiyakuthululela umoya wami. Izinsizwa zenu ziyakubona imibono, abadala benu bayakubona amaphupho, nazo zonke lezi zinto azethembisa ngenkathi wona umoya ongcwele wehla wawungukukhanya phezu kwalelozi. Ikati izi libonakaliswa kona ke liba ngukukhanya. Ngukukhanya ngukukhanya sifanele sikulandele unguyena kuphela ukukhanya. Izingelozi zafumayo ukukhanya futhi zakulandela ukuya kuye. Manje kuyo yonke iminyaka uNkulunkulu uveze kuningi kakhulu kwezilakhe lonyaka ngamunye. UNkulunkulu njalo uthumela omunye ukuba lelozi likwazi ukungena futhi likhombise ukukhanya kwalo. Lelo yonke iminyaka lenza into efanayo njalo lenza lokho. Ngokuqiniseka njengoba ngishilo kwakho konke kobuNkulunkulu amandla angcwele abaprofeti baba ngoNkulunkulu abancane. Ngathi izwi lenkosi liza kumuntu uJesu wathi iqobo lakhe ukuthi wayenguNkulunkulu. Niyakwazi lokho. Wathi uma umthetho wakini washo noyihlo emuva labo bababiza elafika kubo izwi likaNkulunkulu lababiza ngoNkulunkulu. Ningangilahla kanjani mina nithi ngenkathi ngithi indodana yalowo uNkulunkulu? Niyabo? Ngathi yena impela uNkulunkulu uqobo lwakhe wakhuluma izwi ngabaprofeti wayengukubonakalisa kwalelozi elikhulunyiwe. Futhi uma umprofeti wayebizwa ngoNkulunkulu ngoba wayengukubonakalisa kwezwi lomunye umprofeti, ningamlahla kanjani kanti wayeyinto efanayo na? Wayendodana kaNkulunkulu njengoba eyakubizwa ngendodana kaNkulunkulu. WayenguMesiya owayekade athenjiswa yizwe elalikade limlindele. Wayeyisithembiso sikaMesiya esibonakalisiweyo. Bukeli ngenkathi yema lapho wathi, uma ngingenzi imisebenzi kababa wami khona-ke ningilahle. Niyabo? Kodwa uma ningenakungikholwa kholwani imisebenzi engiyenzayo iyafakaza ukuthi ngingubani, yanitshela ukuthi ngingubani. Niyabo? Lele liphuphuthekile ihora lenziwe emnyama abaphila kulo abakwazanga ukulibona nje abakwazanga ukuqonda. Ngaba kanjani lokho na? Ngaba kanjani ina noma ye yibi ndodana kaNkulunkulu kanti wayezalele khona lapha phansi eBethlehema na ukuba kuphela babazi izwi lathi kuyofika ngale ndlela. Ngani baba wakhe uJosefa ungumbazi umama wakhe ngani empeleni kuyakholokala phakathi kwabazalwane bethu ukuthi wazala ngokungaphandle komshado. Niyabo? Kodwa nokho izwi likaNkulunkulu lakusho lokho. Wathi hlelani imibhalo ngokuba kuyo nithi ninokuphila kuphakade futhi yona impela efakaza ukuthi ngikubani. Yiyo efakaza ngami le mibhalo engcwele. Manje-ke wayeyini na ukukhanya kukaNkulunkulu? Kumagalisi athi ngikukukhanya kwezwe. Kusiko kuphela ukuthi wathi ngikukukhanya kodwa wathi nina ningukukhanya. Uma izwi lakhe likini lizifakazela lona uqobo khona-ke nina ningukukhanya kwezwe. Kubulani siyathola ukukhanya konyaka ngamunye kwabonakaliswa ngokufanayo. Manje-ke ngifuna ukubuza umbuzo njenge ngaphambi kokuba isikhathi sethu sibaleke. Ngani kungani pho babe bakwala na? Babengakwenza kanjani ngenkathi lona impela ibhayibheli labo ababelifunda lalibonakaliswa phambi kwabo? Manje futhi sizali kanzima ngempela manje. Manje kumbulani ngikhuluma kubantu abaningi ngalesi sikhathi. Niyabo? Hayi nje emakhulwini amane noma amahlanu lapha, kodwa ngikhuluma ezinkulungwaneni eziningi. Uma kancane nje awumise isiqophamazwi sakho bese ubuza umbuzo. Kungani indoda yezenkolo indoda elukileyo? Kungani uJosefa abuza umbuzo na? Niyabo? Kungani utsho? Ngoba kazange ahlale umbhalo. Kungani abaphristi babuza na? Zizathu zizodwa bengazange babekwazi. Nikodemu wakusho kahle wathi, Rabi, siyazi ukuthi wena ungumfundisi ovela kuNkulunkulu. Angekho bengenza okwenzile uma uNkulunkulu webengenaye. Sinakho kukwazi lokho. Kodwa kwakuyini na masiko abo abavimba kukwenzini? Manje-ke kungani bona babe benqaba uMesiya na? Yiphi bakwenqabelani lokho kukhanya na? Nanti izwi ababazi ukuthi lalizofezeka, kodwa ngenkathi izwi libonakaliswa kukhombisa ukuthi izwi likaNkulunkulu lalicwelisekile. Qathanisani lokho nanamhlanje, yabo? Ngenkathi lapho kulotshwe ezwini lokho kwakuzokwenzeka, manje-ke kungani lawo amadoda alenqaba abafundisi na? Ngoba babephile kubengezeleni kokunye ukukhanya. Lokho-ke babephile kubengezeleni leyo nto bayenzayo namhlanje. Baphila isizathu bakwala yingoba babephile kubengezeleni kokunye ukukhanya, yabo? Manje babephile kubengezeleni kwalokho okwashiwo nguMose, babesho njalo. Babephile kubengezeleni kwalokho omunye unyaka okwase kwedlule. Kuthi ingalezo sizathu impela namhlanje ukuthi lo mlayezo ukuthi uJesu Kristu zalokho enguye kuyaliwa ngoba abantu baphila kubingezeleni kweminye iminyaka. Sizathu esifanayo bayosala. Manje siyaqaphela ne-Webster iyasho ukuthi kubengezela uhlobo lokukhanya kungamanga. Kubengezela kungukukhanya kungamanga into efanayo ebengezelayo njengonjengotelakhe emgoqeni wehla ngomgwaqo abaningi benu enishela izimoto bese nibuka phansi phambi kwenu uma nibone lelo langa emhlabathini kubonisa kukhanya futhi njengotelakho kubonakala sengathi kunamanzi kuwo wonke umgwaqo kodwa uma usufika lapho akukho lutho lapho. Kungamanga kuphela utelakho ukubanyezela kokukhanya kweqiniso. Ilokhu devela kwenzayo namhlanje ngukukhombisa abantu utelakho umkhathi wamabandla iqembu lamahlelo eliyojika libe ngamanga ngoba yingoba kukhanya kukhanya kwangempela kukhanyayo. Lokho kukhanya kwangempela kwakungakhanyi utelakho lalungeke lube lapho ukukhanya kwangempela phela kuyakhanya lelokho yibo baphile kubingezeleni komunye unyaka enye into ngokuba kushayile futhi kwedlulela phambili. Manje kubengezela lolu talako lungamanga ngokubengezela kwelanga futhi yileyo ndlela benza into efanayo ukubengezela kwamanga kokukhanya kweqiniso. Manje kwafakazisa ukuthi wayengukukhanya kweqiniso wayengukukhanya. Bazelani ukuthi wayengukukhanya nawo bungakwazi kanjani ukuthi wayengukukhanya na ngoba yize elathenjiswa lalibonakaliswa ngayo ngakho wayengukukhanya kwalelozwe elikhulunyiwe. Amen. Oh lokho cishe impela bekungangenza iBaptist yePentecost ngimemeza. Kabelani ucabangeni ukubengezela nebo kuphile kubengezeleni. Kodwa uma izwi leqiniso liphila lokho ngukukhanya kwashiwa nguNkulunkulu. Manje ukuba ke uNkulunkulu wathi ekuqaleni makube khona kukhanya. Hey hawu futhi kwaba khona enye into ethize eqhamukayo niyabo utelakho njena niyabo. Kungeke kube yikho nokho kwashiwa nguNkulunkulu qabo kwakungeke kwaba yikho kuba ke uNkulunkulu wathi makube khona kukhanya futhi kwafika eningi kungula niyabo kwakungeke kube ngukukhanya kodwa sizathu sokuba kukhanya kufike kwakuyizwi lakhe libonakaliswa. Futhi namhlanje uma uNkulunkulu wayethe izinto ezinjengalezo ziyokwenzeka ngalezi zikhathi futhi nikubona kukwenza kuyini na ngukukhanya ezwini likaNkulunkulu. Yizwi lenzi yokukhanya lizikhanyisa lona uqobo. Manje bathi uthi singobani na ngani wathi uzama ukuthi yazi ukuthi uyahlanya ngani ngumsamariya unayo ingqondo yakho esile. Awu uzozama ukubana ngasho siyazi wazalela sonweni wena asazi lapho vela khona azinakho kubhalwe phansi kwenkomba yakho emaqanjini ethu ngani uyahlanya unetemone nebo bathi ngani uphambene engqondweni yakho. Kurempeleni wayengokwangoqobo kukhanya kukaNkulunkulu kweqiniso kukhanya nokubenyezela kwakukhiphe kukhipha amehlo abo sinomose njengowethu osiwona siqondise. Wathi uma benimkhondiwe uMose beniya kungazi mina futhi uma benimkhona uJesu neBhayibheli beniya kunazi lelihoro niphila kulo. Bathi awu singamaKristu si uma beniyiyo beniyokuzazi izenzo zikaKristu zalolu suku niyabo beniyokwazi. UJesu wathi bonke labo baprofethi bakhuluma ngami futhi uma nibakhona labo baprofethi ngani beniya kungazi mina. Misebenzi yami yekhomba ngoba bathi ngiyokwenza ngiyakwenza futhi ubani ongangilahla manje ngokungakholwa na. Futhi noma kunjalo bakubonanga ngani na mehlo abo hayi ekhishiwe benokubenyezela. Ngiyabo ukubenyezela kwenye into ababeyithathile kulokho izwi elikhulunyiwe leqiniso laliyikho. Manje kucabangeni kucabangeni babezisho ukuthi babelikhona lelozwi. Kodwa masika abo ayefulathelise ubuso babo zwini leqiniso baye ekubengezeleni ngakho ke abakwazanga ukubona into yangempela. Kunjalo nanamhlanje bekunjalo kuye yonke iminyaka nebo izwi leqiniso liyakhanya kodwa bangelwe kakhulu ngamasiko ukuthi abakwazi kubona lelozwi babonga ukubanyezela futhi baphuphuthekile ukubenyezela kuye libuphuthekisa. Kundo baku shizela kupuma kuko. Kuyo ni puputakiza. Futi, kuyo kwenza nga.
Jesus
wati, nizi mpumputi. Nihole nizi mpumputi. Mamefanele bakwazi kukubona. Ukubone kuti wengu bani. Kato abazange. Ngoba babepile kuloko kubengezela. Manje kubekezela njengoba ngishilo kungukukhanya kungamanga utelako umkondo ongamanga ngokukhanya kweqiniso umkondo ongamanga kuyinto efanele kubukeka njengakho kodwa akusikho lokho manje indlela kuphela babengabona ngayo umehluko ngoba zona impela izinto uJesu wazenza zafakazisa ukuthi wayengubani ukuthi wayengukukhanya babecabanga ukuthi babesekukhangeni kodwa manje umanima nje umzuzu futhi ninake ukuthi ubani wasekukhangeni khona-ke manje namhlanje uma iphuthe lingubutedengo obunje lenziwa ngamadoda ayibandla ngalolo suku yinto engubutedengo yobunje yenziwa mazalwane ngicabangile ukuthi isikhathi sokuthi simile futhi sanaka ukuthi yini kukhanye na zingalenzi iphuthe lingubutedengo obunje kodwa niyalenza senivele nilenzile niyabo futhi awakwazanga kuyafana njengoba ayenjalo ngaleyo nkathi manje ake nimumzuzu nje bese nithole ukuthi lithini izwi ngokwa namhlanje kuba emile futhi iyacabanga nangu uyacwalisa kuze kuyothi ngci khona impela izwe lathi uyokwenza futhi waphonsela inselelo njengoba nginiphonsela inselelo niyabonabo nginiphonsela inselelo kuba niyibuke ezwini nihlale imibhalo nibone ukuthi ngabe lela kusilo yini niyabohlelani imibhalo ngokuba kuyona ithini nokuphila kuphakade futhi yiyona efakaza ngam yiyona efakaza ngalo msebenzi namhlanje msebenzi uqobo lowo uyafakaza ngokuthi uyenziwa nophala uthi uyakwenziwa ngakho ngokukhanya kwahora izilikankulunkulu lasho njalo masiko yenu nezinto kuyikho impela kwashiwo yibhebheli njengalabo abanikini amakhanda abo futhi basuke bahamba onke amatafula asegcwala ubuhlazi ibhebheli lasho futhi lapho babekhona babenganaki ukukholwa banikini amakhanda abo futhi banibuzane abahloniphekile niyakuqonda na futhi bazalwane niyakuqonda lokhu ukuthi uma nenqaba yona impela into enkulunkulu ayiqinisekisa phambi kwenu ukuthi nenze into efanayo abayenzayo ngibuyele ebuhlanzeni benu bamasiko na njengenja yibo ubuhlanzeni bayo uma bayenza yagula esikhathini sokuqala kuyayenza igula esikhathini sesibili uma ebandla lekatolika lingelihleliwe futhi lenziwa inhlangano yokuqala kwaletha kugula ebandleni liyoba njalo leluthela imethodisti nawo wonke amanye awo ibaptisti ipresbyterian namapentekostali inja ibuyele ebuhlanzeni bayo nengulube yensikazi ibuyele kuzibhixeni kwayo niyabo singene kulokho emizuzwini embali inkosi ithanda ukubengezela kuhanjwa ekubengezeleni niyabo utelako umqondo wamanga ngokukhanya kweqiniso wafakazisa ukuthi wayengukukhanya ngoba yena yese indlela esengcosaneli ngesibalo ohe izigidi zimelene naye ngokungekho nayede kubantu abayisithupha oyede kubantu abangamashumi ayisishiyagalolunye emhlabeni abake bazi ukuthi wayelapha luthi ngipekele oyede oyede kumajuda ayikulu noma kulukhuni koyede wabo abangamashumi amahlanu noma wabo abangamashumi amane ngizosho mhlawumbe ngaphansi kwalokho bezwe lakubo uqobo abake bazi ukuthi wayelapha nalabo ababazi ukuthi wayelapho bamthatha ngokuthi yinto ethize yamanga ngoba ihlelo lalibatshele ukuthi lokho ayeyikho konyabo kodwa nokho wayengukukhanya kweqiniso okwakukade kukhulunyiwe kusukela kuGenesisi ekuqaleni futhi wabacela ukuba bathole imibhalo futhi bathole ukuthi wayengaphili yini ngaleso sikhathi nje uma yena imisebenzi ayenzayo ingakugcwalisanga ngqo okwakwethenjiselwe leso sikhathi amen yinto enzima kanje phofu wethu siphile esikhathini esikhulu kakhulu wafakazisa ukuthi uqinisile wayeyikho impela kukhanya babezisho ukuthi babekukhonza babezisho ukuthi babekhonza lokho kukhanya futhi kunjalo namhlanje bazisho ukuthi bakhonza lokho amapentekostali azisho khona azisho ukuthi yiwo futhi abubutheke kakhulu awakwazi ukukubona ngani na ayahlela futhi kodwa ukubenyezela ebusweni bawo niyabo isiko lilokho abanye abantu abakuhlanganisileyo futhi bathi sizohamba futhi senze lokhu nalokhu nalokhu nalokho manje sizofika ekutheni kungani lokho kuzokwenzeka inkosi ithanda qaphelani imisebenzi yakhe kwakuyizwe liphilayo uqobo lwalo akwenza kwakuyizwe liphilayo uqobo lwalo ukhombisa ukuthi wayeyilokho kukhanya kwakukade kwetshenjisiwe kusukela ekuqaleni kwezwe. Wayeyilokho kukhanya. Ukukhanya kwakhe ezwini litshengiselwe lo nyaka kwalenza laphila kulokho impela isithembiso sathi liyokwenza, kodwa babenalo lijikiswe kakhulu baze abangakwazi ukulibona. Niyabona, kodwa wayengukukhanya kwalowo nyaka. Wayengukukhanya babezisho ukuthi babekukhonza. Babecabanga ukuthi babekhonza yena impela uNkulunkulu wokudeliweyo. Babephila kukho futhi bekhonza ukubekezela. NoJesu wathi, ngikhonza ngeze nifundise ifundisa amasiko abo umuntu futhi hayi izwi. Uyizwi futhi wayeyizwi libonakalisiwe, babefanele bakwazi. Ngithemba ukuthi lokho kungaphumelela ndawo zonke okuzwiwa kuze. Niyabo ukuthi kuyize libonakalisiwe. Oh, uthi oh, sinalo izwi. Ngani izwi? Wonke umuntu uphathe iBhayibheli ofunayo, kodwa uma izwi liqinisekiswa libonakaliswa. Ngani uthi oh, siyakholwa? Yebo, nomzane bakholwa. Wahamba isikhathi eside wenza njalo uSathane. Labo bafarisa babengabalada bengakholwa na, kodwa balikholanga izwi lehora. Babekhonza ukubanyazela kwenye into ethize, into efanayo abayenza namhlanje. Niyabo, bagcine kalude iphethe amasiko noma amasiko kaWesley nabo bonke abanye babo, isiko lamaphentekostiyali. Kodwa kuthiwani ngehora na? Amafarisi wayegcina amasiko abo, kodwa emva kwamasiko abo kwakuyizwi likaNkulunkulu leqiniso liza kuba likhange futhi ngenkathi lenza lapho uphuthekisa amehlo abo. Abakwazanga ukulibona ngoba babebhekisisa enye into. Kunjalo nanamhlanje, kwangathi uNkulunkulu angakuzikisa lokho kuze ngempela kushaye ekhaya kubantu abafanele bakukhole kulethi kunoma nicabanga. Ndintona yami uPhilipolo uyakhuluma umayelele, kodwa akanawo amaphupho isikhathi esiningi kakhulu. Waba nelinye ngobunye ubusuku elamshukumisa, wathi waphupha esendlini yokukhonzela futhi ba ngangingakangeni. Wathi ngenkathi ngingena umlilo wawubhiza uphuma emehlweni, ngase ngithi isikhathi sesilapha sesiphelile. Futhi wonke umuntu uqala ukutazuluka, ngingeke abantwana bami. Futhi ngisho nomkami wathi angikwazi ukucela uSara ukuba abusize etafuleni kanjalo njalo. Ngase ngithi wathi ngifanele ngihambe ngiyolanda uLois nengane. Ngathi uLois angeke eza manje, ingane isencane kakhulu kwazi Billy. Ihora selilapha sifanele sihambe. Ngathi sekuphakathi nobusuku manje, ngaphambi kokuba kube yimini uJesu uzoba lapha. Uma kungenjalo, khona-ke ngingufakazi amanga kaKristu. Nomunye wakhuluma kwezakala wathi akukho umuntu wazi umzuzu noma ihora. Ngizange ngithi umzuzu noma ihora, ngathi ngesikhathi esithize phakathi kwamanje nemini. Ngase ngithi asihambeni, ngathi kodwa sisesikadini sihambeni. Sase singena emotweni, sase siqala ukwenyuka intaba. Futhi ngenkathi senza kwakubukeka sengathi kukhanya kwakuze eziphakaphakeni, kodwa kumnyama phezu komhlaba. Wathi ngibuyele eceleni kumgwaqo, ngase ngiphakamisa izandla zami kanje, umlilo salokhu ubhiza uphume emehlweni ami. Wayesethi ngathi, Nkosi, ngikwenze lokhu ngomyalo wakho. Ngenze lokhu ngenxa yokuthi nje ungitshele ukuba ngikwenze ngale ndlela. Ngenze lezi zinto ngokwalokho ongitshele khona. Ngase ngiqhwebe entabeni enkulu yamagwadle nokukhanya kungangezandla. Kwaqhubula itshe entabeni lisinda amakhulu amathani, futhi nanti liza. Ngathi phendulani amakhanda yenu ningabuke, kuzophela konke emizuzweni embalwa nje. Ngathi khona-ke kuthula du okukhulu okungcwele kufika ndawo zonke, njengoba lelitshe liza ngasendaweni. Ngathi kube isikhathi sesilethi kunoma sicabanga lapho. Niyabo, lokho kungokombhalo ncamashini. Yabo, itshe kungengazandla laqeshelwa entabeni, futhi ngakho ngolunye lalezi zinsuku kuzobanga leyo ndlela lapho ngizotazulukela enye into. Ngathi kubo selivele naba nazo lezo zikhathi. UNkulunkulu unexwayise njalo izikhathi ngezikhathi. Ya, ngathi ngisho noma ngabe inganyana yami uqobo kumbe noma ngabe kuyini ihora selilapha, ngingasho kuphela lokho angitshele ukuba ngikusho, futhi lizoba lapho futhi laba njalo. Futhi manje-ke khona manjalo nangeza itshe elaqheshulwe entabeni kungengazandla. UDaniyeli wakubona lokho, niyazi, emuva eminyakeni eminingi edlula. UBhili wayengazi lutho ngalokho, kodwa kwakuyiphupho elathunyelwa kuye livele enkosini. Manje niyabo, bazisho ukuthi bakhonze yena lowo uNkulunkulu ababehlekisa ngaye. Ngendifanayo siphinde yahlehla namhlanje ngesizathu esifanayo, bephila ekubengezeleni esikhundleni sokukhanya. Izinkanyiso ezinkulu kunokukhanya, kulungile. Bukani ukuthi bumnyama bune sikubona namhlanje. Bukani ukuthi kwenzekani namhlanje. Bukani ukubulala kudle ngulo umbango. Ngani kuyafezeka nje khona ukuthi wabungubhili Graham wathi emhlanganeni wakhe wokugcina iminyakeni eyishumi kusukela manje sonke isakhamizi saseCalifornia siyofanele siphathe isibhamu ukuba bazivikele. Ungeke wabeka ukugcinwa komthetho kwenele. Abantu sengele kuhlangene nje. Bedubula bebulala nokudle ngulo yonke into yabo sekudlebelekile nje yabo phezi kwemigwa. Yabo usuku esiphila kulo usuku lasesedoma yabo kodwa kunokukhanya ukukhanyayo ukuba kuphela bebengabuka uma kuphela bebengabona babheka zwini futhi babone ukuthi yini efanele ukuba khona kuleli hora bebeyokwazi ukuthi yini ezanywa kwenziwa manje bazisho ukuthi bakhonza lokhu kukhanya kanjalo bazisho ukuthi babekhonza lokhu kukhanya kodwa babekhonza kubingezeleni kokunye kukhanya sikundleli sokwangempela yabo wayengukukhanya Izivumukolo namasiko esimeni sabo isiphuphuthekile zazi baphendule basuke kukhanyeni kweqiniso kwezwe lethenjisiwe izwi kunkulu ayeliqinisekisile kuJesu kukhanya kwezwe kwafika futhi kwenza lelo zwi laphila kahle impela ngesikhathi sakhe kuze impela izinsuku uyakunqunywa phakathi kwamasonto angamashumi ayizikhombisa kunjalo ukuyiminyaka emithathu nengcenye isiprofeto sakhe Mesiya wayezofika inkosana futhi yaprofete nezinsuku ezintathu nengcenye zalokhu bese ke enqunywa kwabaphilayo bese yenza ukubuyisana futhi lokho kunjalo impela washumayela iminyaka emithathu nengcenye nokwabo futhi lona impela ihubo uDavid athi uNkulunkulu wami uNkulunkulu wami ngishiyelani naye ihubo lamashumi amabili nambili onke amathambo ami bayangiqolozela banikile amakhanda abo bayangidlula iminyaka engamakhulu eyisishiyagalombili namashumi amahlanu phambili ngenkali uDavid acula lelo culo emoyeni futhi lathathwa njengesiprofetho futhi sanikezwa Babecula lawo macula ethembeleni ngenkathi umhlatshelo ofanayo wawuleka esiphambanweni nezandla zakhe futhi zabhotshozwa futhi babhobozile izandla zami nezinyawo zami. Yabo niyabona lapho na manje ke ngana babephile kubengezelene bakubonanga ukukhanya ngathini nje umuntu osile yenza lokho na ungabeyenzi kokuba sengathi sengiyabona umuntu osile egijimela kameleni lingaphansi bese ngene esikhunteni futhi adonsa iminyango ayihlanganisa bese ethi ngiyalo kubona ukuthi kukhona ukukhanya ngobuhlanya nokomoya kwakhe kushelelile ndawo ndawo uma indoda ibona ukuthi ibhayibheli likwethembizile lokho futhi kubona kuphila ngqo phambi kwayo futhi kubona ngaliso bese kuthi ke ngokuqhubekayo ihlale kulezo zivumo khona nezinto phandle lapho ezile nqabayo kungubuhlongandlebe bokomoya lokho kunjalo impela nangu elapha manje waye wayengukukhanya kwezwe nezwe lazi weza kwabakhe uqobo abakhe uqobo abamazanga wezezweni nezwe lenziwa nguye nezwe elimazanga nebo kepha abaningi ababemazi wabapha amandla kuba babe ngamadodana kaNkulunkulu kubo abakholwa nguye We cannot live by yesterday. Mbulane singephile ngokukhanya kwaizolo. Ukukhanya kwaizolo akusekho, akusesikho. Khona ukukhanya kwaizolo kuyinkumbulo kuphela. Ukukhanya kwelanga kwaizolo kuphela kuyinkumbulo noma ngumlando singephile ekukhanyeni kwaizolo. Ngoba nokufanayo nakuba kuyilanga elifanayo, ilanga elifanayo kodwa usuku kalungi liveza amandla alo aqine kakhudlwana ukuvuthisa uhlambu losivune yebo. Ilanga liyafika namhlanje lithi kuqina kakhudlwana usuku kalunye manje lizothi kuqina kakhudlwana loqina kakhudlwana futhi kuze kuthi kugcineni kube ngukolo olele lapho lizohamba lithatha ukuphila emva kwesikashana ukuphila kuzokwenyuka bese lithi kuqina kakhudlwana kuqina kakhudlwana uMarch uApril uMay uJune uJuly selise kuvukelike yabo ilanga lifanayo likhanya namhlanje ngoJanuary noma ngoDisemba lelo liphezulu lapho libhukudisa lelokho futhi nilincibikalisa lehlele kulolohlamvu lilulethela amanzi ilanga elifanayo kodwa lowo kolo wawungena kuphila kulokho kukhanya kwelanga kufanayo ngoJuni niyabo ungeke wakwenza niyabo ilanga liya ngokuqina kakhudlwana usuku ngalunye nohlamvu lufanele luthi kuvuthwa kakhudlwana impela ukwemukela ukukhanya kwelanga Le ndaba namuhla. Uhlambo lwahlanyelwa koyise bokuqala. Emuva lapho kukuluza noWesley nabo wakubhashile. Ungeke wathatha indodana iyalubulala. Lwala ukukhula. Niyabo? lalunqamula lazisusa lona uqobo esigwini ngokufana futhi luza ngapha futhi lwazenzela into yalo encane fuluba yikhoba bese futhi akukho ukuphila kulo uhlambu lufanele ngabe luyavuthwa futhi luya ngokuqina njengoba indodana iya ngokuqina usuku ngalunye manje ake sibhekisise mzuzu sizobhekisisa iminyaka yebandla kuneminyaka yebandla esikhombisa futhi njengaleyo minyaka yebandla esikhombisa ngamunye bhekisisane ukuthi wawukhuluma kanjani kuyo ayeyokwenza ukuthi uhlavu laluyovutha kanjani futhi lwehlele kuleli hora lokugcina lapha leli hora lokugcina esiphila kulo ukuze amabandla yenze into efanayo nebo amabandla manje bukani uluther wahlanyela uhlamvu noluther waye uhlamvu futhi waluhlanyela kulungile wayenjalo nowest kanti futhi yayinjalo nepentekostali ayenjalo namabhaptisti amanazaretha kodwa nebo manje uluther wayengenakubuyela emuva bese phile kukhanyeni kwehlelo lokuqala ikatolika abo mnumzane wayengokunye kukhanya lowo ngokungunkulunkulu evuthisa identities manje ingcosana encane ngesibalo iphuma kulokho leyo ngokuyimvuselelo yamaluthela bese ke ufika imvuselelo kaWesley bese kuthi ke kulokho ngani babengena kubuyela muva futhi benze amaluthela niyabo bese ke kufika amapentecostali kwase kuthi ke amapentecostali ahlela futhi enze into efanayo athathe ikhoba kabelani kodwa uhlamvu luyaqhubeka ngqo manje sikomunye unyaka kungani bengayikulemukela na kungani bengayikubona ukuthi uhlamvu luyavutha na nandi izilitshenjiselwe lolusuku malibone ngani na ngoba baphile kubengezeleni kweluthela ukubengezela kwamaweseli ukubengezela kwamabhaptisti ukubengezela kwamapentekostiyali baphile kubengezeleni kokunye kukhanya ingaleso sizathu bengenakukwemukela ukukhanya kwezwe liphelele liqinisekiswa njengoba unkulunkulu athembisa lezo zimpawu zisikhombisa lapho yonke imfihlakalo yembulu wakhona wayezobuya khona futhi asho ukuthi yingani lezi zimfihlakalo yenziwe kanjalo ngoku uma lokho kungena bahamba baqhele kulo kunanja lonjalo abanazaba uNkulunkulu ukwenze ngomoya ngezambulo ukufakazisile ngokupheleleyo ngokwesayense naye yonke enye into ukuthi kuyiqiniso ukuthi kuyiqiniso futhi noma kunjalo bafuna ukuhlale kubingezeleni kwamapentekostali ngiyasembezi ngingokamunye ngiyi-church of god ngiyilokhu yabo behlale kubingezeleni kokudala okungamashumi amane iminyaka engamashumi amahlanu edlula behlala kubengezeleni kwamaluthela behlala kuWesley ibaptisti ipresbyterian noma umunye umnazaretha ukubengezela komunye unyaka webandla elaqhubekayo futhi lahlela futhi lenze into efanayo futhi lala futhi lenqaba kukhanya ngenkathi empeleni kukhanya futhi nihlala otela kwini ngikusho lokho ngenhlonipho yokuzithoba nebo kodwa ninjalo kungesikho ukunilimaza kodwa ukuniphaphamisa nihlala otela kwini ngubake ujesu wathi ngani nibubuthekile futhi ningalezimbubuthe babangene wazama ukubatshela futhi abakwenzanga wathi bayekeni uma impuputhe ehola impuputhe zonke ziyowela emgodini lelo yihora sengifike kulo uma bezotyezela kukho engingakwenza ngenze konke engingakwenza ngenze khona impela ngenze lokhu ngokuyala kwakho Nkosi ngubufakazi kusukela ngo-1983 ezaza evuleni ngenkathi lokho kukhanya lapho enikubonayo kukhanyisa phansi bekukhona lapho ethabenekele futhi kwafakazelwa kini yonke le minyaka futhi yonke into okuyishilo ifezekile futhi ngokuqhubeka kuyaqhubeka impumputhe bayihola impumputhe ngizolindela lelo hora nje izofika ngolunye lwalezi zinsuku kaphelani behlale kubenyezeleni kukaluther behlale kubenyezeleni kukaWesley behlala kulokho kubenyezela okuningi emuva lapho ingaleso sizathu bengakwazi ukubona ukukhanya okuqinisileyo kuba bebezoma imizuzu embala futhi nje bacashe impepheli futhi balifunde bebezobona ukuthi lokhu ngukukhanya okuthenjisele ihora manje sizothatha ezinye zalezi zinto emzuzwini wathembisa ngokukamalaki wesine lezi zinto zaziyokwenzeka wathembisa konke emibhaleni zaziyokwenzeka niyabo qabulani u-israyeli futhi sifanekiso sethu ohambweni bukani edla imana okwakungukukhanya kwabo ukuphila okubapha amandla okuphila kunjalo na u-israyeli wayengenakuyidla imana yangayizolo eyayehlele kubo yaseyonakele yaseyibonile yayingasabalungele babazofa phezu kwayo Imana maphilisa ngayizona yayingababulana namhlanje iBhayibheli lathi yayiba namagciwane kuyo sayanakele Imana babefanele bajole imana entsha nsuku zonke amen
The people that live on manna of Luther, Wesley, and...
Futhi kuyini na? Abantu abaphila ngemanna kaLuther, uWesley, nabo emuva phakathi lapho. Nidla izinto ezanakele okuyinibulalayo ngokomoya. Kuyanibulala. Nifele emasikweni yenu. Engayizola, imanna kaLuther, yayingeyisebenzele Methodist. Imanna yeMethodist, yayingeyisebenzele Pentecost.
Pentecostal
manna. Mane Pentecostal, ayizwe ukuthi isebenzele namuhla. Ngiyabona ukuthi ngichaza uthini na?
Every day it come day.
Sizo ngiyafika usuku nosuku ifresh futhi ibe kanjalo kuya yake biyake ebandla. Mane kaLuther, yayingumlayezo okulungisiswa. Umlayezo kaWesley wawungukubonakaliswa kokungcwelizwa. Pentecostal, yayingukubuyiselwa kweziphiwo.
But this is introducing the headstone.
Amen. Kodwa lokhu kwajula ithambo, usuku lokuthina isihlathe somlobokazi. Okungokuphambene kukho konke kwakho, futhi nokho kungukukhanya kufanayo kwasebevuthiwe. Njengelanga lifanayo likhanya namhlanje, lizobe livuthiswa uhlamvu lokuvunwa ngoJulayi. Ngiyabona ukuthi ngicaza ukuthini na? Kodwa kukhanya namhlanje, akuyi kusiza ngalutho emuva lapho ngoJulayi.
The wheat's more advanced. It's ready to take.
Selina manje ngokuthi ayixaxa. Ukhona uzuhambe kakhulu. Silungele ukukuthatha. Amen. Ngempela unjalo.
Bebe
ngekuthathe manje. Ungathatha ngaleyo nkathi. Inkathi yonyaka yayingakabi kahle ngaleyo nkathi. Isikahle manje. Ngeke uhambe ngokuphikisana nemvelo kaNkulunkulu. Unomthetho. Futhi ukuphikisana nalowo mthetho kubulala isithombe sakho. Kufanele uhambisane nemithetho kaNkulunkulu ekhulunyiwe. Nemithetho yakhe yizwi lakhe. Noma yimuphi umthetho uyize likhulunyiwe. Nezwi lingumcabango obonakalisiwe. Ngiyabo manje siyazi ukuthi lokho kuyiqiniso. Umbonini na? Yizwi likaNkulunkulu noma into ejize eyashiwo ingakenzeki noma isibikezelo sesehlakalo. Nabona abaprofethi babenawo noJesu wayenawo uPaul wayenawo nabo bonke futhi basho ngalolu suku kwakuyisibikezelo salokho kwakuzokwenzeka. Futhi lapha sibona isibikezelo sibonakaliswa nabantu abakuqondi kizo. Ngiyabona ukuthi ngicaza ukuthi nina? Manje imane ngizolo bukandaba selake laqaphela ilanga ISUN lihambe empumalanga liya entshonalanga njengoba lalihamba isikhathi ngasinye ukuqaphelile lokho na futhi qaphelani iminyaka yebandla yeze into efanayo ini ilanga SOELANGA laqala empumalanga nempucuko ihambe nelanga okukhanya kukaNkulunkulu okukhulunyiweyo kubabona baphila kukho bafikile belandela ilanga nibone lapho kokuya khona impilo qhubelwayo umuzalo injengelanga uyaqhubeka uqhubeka ngo uya kushoneni kwelanga kusukela uzalweni kwakho kuya kushoneni kwelanga umuntu uhambe waya ngasetshenalanga njalo impucuko endala kunayo yonke esinayo yishayina emazweni asempumalanga ijerusalema futhi qabelani lokhu ihamba iye ngasetshenalanga lapho ihamba futhi njengoba iqhubeka iqhubeka iye entshenalanga kanjalo nonyaka webandla uhambe ngendlela efanayo ngendodana NDODANA kaNkulunkulu Bukani Paul ibandla lasekuqaleni liqale empumalanga lahamba kusukela lapho lanxuma lawela ulwandle lawelela eJalimane lenze imidonso emithathu Bukani lapha kusukela eAsia ezansi ePalestine yaqhubela ngaphesheya yakolwandlekazi kuya eJalimane lokho kwakunguLuther futhi lanxuma lisuka kuLuther ngaphesheya yakomkhuthi wamangizi lawelela eNgilandi ngoWesley
And from Wesley she jumped to the west coast
Futhi kusukela kuWesley laxhuma nayo kuyilasetshonalanga liye United States futhi lokho uma uqhubekela phambili libuyela empumalanga futhi lezi yisikhathi sokudla bukani ukuthi iminyaka yebandla ulwa kanjani uLuther uPaul ukuqala ebuko onyakeni wangasokuqaleni bese ke kwehlela e-Ireland kuya ku-Ireneas kanjalo njalo kwehlela njalo eFrance kusuka lapho kuwelela eJalimane kuwelela eNgilandi njalo njalo kuya entshonalanga
And now we can't go no further.
futhi manje ngeke sisaqhubekela phambili lana kunyaka ugcina futhi lithini iBhayibheli ngalo nyaka ugcina na Nebo ngokomumo womhlaba osalwazi bezehlakalo zemilando futhi cishe impela noma ngayiphi indlela ufuna ukuthatha ngayo ngokombhalo kuqala umbhalo kusobala kuqala bufakazi ububonakalayo ngokombhalo noma ngayiphi indlela ufuna ukubuthatha ngayo sisekupheleni unyaka webandla wokugcina futhi bekusazali labo liqhubeka kakhulu eliya ngokugcina ngokugcina futhi lenze kanjalo nelangempela ingcosana incane ngesibalo yebandla yakhula isuke kulungisisweni ungcolisa ubhabhathiza ngabangcwele futhi manje kuye kufikele kwetshela kuvala phezulu lizi lolonke lolo qobo lenyuka Ngeke zingezinhlangano emva kwaleli aziseyikuba khona ngebo zingeke niyabo sisentshonalanga ulikhombisa nje ngaza zonke izifanekiso nayo yonke ngeyinto futhi bukani leyo micumo emithathu imidonzi emithathu sizongena kulokho kulobu busuku niyabona yabo ukuthi sikanjani esikadini sokuphela nje ku ilanga lihambe njengendodana indodana njengelanga ibandla lifika into efanayo kusukela eminyakeni ebandla isikhombisa kanjalo njalo ukuqhubekela ngqo entshonalanga nibandla ngiqhubekela ngqo entshonalanga futhi manje uma siqhubekela phambili kunalokho esiyikho manje sibuyela empumalanga futhi ushiya ugundu wasentshonalanga ubuyela ngqo eShayina eJapan ubuyela ngqo phakathi futhi izinkulungwane eziyisikhombisa zamamayela kaphesheya ubuyela ngqo empumalanga futhi ngakho empumalanga nentshonalanga kuhlangene yiloko kuphela kwakho sisekupheleni akusekho kusele ngifanele yenzekile namhlanje yenzeka emuva lapho Ngiyabonayo ihlangana ntshonalanga okwahlanganwa naye empumalanga. Bani behlale kubengezeleni kokunye kukhanya okwakuzama ngomqobo kubeze kukhanya kwabuza futhi baya kwenqaba ngoba banokubengezela esikundleni sokukhanya. Wo futhi kwakukhona kukhanya kukhulu ezweni labezizwe kwaze empuloni kwanafetale kwegalile egalile izwe labezizwe. Lona ngunyaka webandla wesikhombisa. Kumbulale futhi ngesikhathi ngasinye ukuthi lelo langa liqala kukhanya empumalanga yilanga lifanayo likhanya entshonalanga nomoya ofanayo obukade usukela phansi leminyakeni kanjalo indodana efanayo namhlanje kuphela kuyini na njengokuvuthwisa nje inkathi yenyaka ilanga likhona manje liyoba yilanga lifanayo livuthwisa uhlamvu ngaleli kwidla lontasabusika niyabo kodwa kuyini na leli langa kuhlanganiswa nalokho kuyoba yikho Ngizomthatha ngolunyaka ongcina lokho ababa yikho kuhlanganiswa nalokho njengoba bafuna ukuhlala kuva lapho njengokuthi leyoshe behlele kokukhudile lidala internom ikamele lidala lesibukhole kubekiweyo bese behlisa izisitha kukhanya zabo bathi yala nje ukubona konke kungumbhedo futhi kandilo nayimpela iBhayibheli abazisho ukuthi bayalikholwa likhonjwa ngomoya ongcwele ofanayo uletha kukhanya ngezinsuku zokugcina Ngiqaphelile na futhi ibhizisana ngokusondela ngempela lapho kuma lakhe ukuthi wakwabela kanjani lokho ukukholwa kobaba kubantwana nabantwana kobaba Yabo moyo ofanayo lapho wavuka khona emuva ngaleya labo ovuka khona lapho futhi into efanayo Yabo nje ngapha nangapha impela uhleze emuva ngqo futhi isizathu ungani na uMpumalanga nentshonalanga sekuhlangene Bela nje bantu kobuso bethu ngo futhi nokhoba kuboni ngani na kumangalizo Jesu athi bayekeleni nje khona ke bayizimpumputhe zihole izimpumputhe zonke ziyowela emgodini ukhanya kweminye eminyaka kuphela kwakubonisa lokhu kukhanya Yabo ilanga namhlanje kuphela liyabonisa ngokuboniswa kwelanga elizoba yilo July noma August uma uNkulunkulu kokuvuna nendodana yakaLuther uMartin Luther noWesley noSenki uFini uKnox uCalvin uMuthi bonke abanye lawo amadoda abakhulu emuva phakathi lapho ekade nalokho kukhanya noJohn Smith webandla lamaBaptist noAlexander Campbell ibandla likaCampbell nelele libizwa ngabafundi bakaKristu ibandla labaKristu namanye amagama abazitho lela wona onke lawo madade muva lapho eminyakeni yawo wakubonisa kuphela lokho okuyoba yikho kupheleni bese kuthi ke lapho abantwana mazinya yemva kwalabo basunguli benzani na bahlalanga ohlangeni bahosheke kulo base bezenzela into encane eyikhoba phandle lapho ukuthi nasuke emthonjeni wangempela ukuphila anina kuphila kuba ikhoba abantwana beza lijala phandle lapho emhlabathini liyolala phansi futhi libone futhi kanjalo nani lizama ukudla imane ebolile yasemuva kale lezi zinsuku isivuno sasivuthiwe uJesu netafula litekiweyo lapho abangcwele bakaNkulunkulu bondliwa khona ekudlela kuvuthiwa ngosuku ngevangeli lokukhanya kuqinisekisa futhi kufakazisa ukuthi ulapha namhlanje amen abangcwele badla isinkwa cabangani nje yikho belidala la izolo yebo ungalitshale buva lapho libolile Ligeke ligeke lahlala kukho qhabo mnumzane alizi ukusiza ngalutho alikumila lisuke kuphileni nezilingu kuphila kunjani ukhoba liyawohloka inkoza endadlane yawa nezinto ezinjalo kuzenza khona ihlelo nje futhi kuwohloke kuyala ukuqhubeka nokuphila kodwa ukukhanya kuyaliqinisekisa oh hey yebo mnumzane kwanga izolo hey Kusifanele kanjani ukubona lokho? Niyabo lokho izinto ezibolile zayizolo ningazidle namhlanje niyabo kunezibungu kukho. Yabazi labona oshobshobo abancane ngibabiza kanjalo angazi angazi kakhulu ngempilo yamagciwane kodwa ngiyazi sasihlala njalo siwabiza ngono oshobshobi. Ngena kunoma yini uma ithola ukubola kuncane niyabo angisakufunike. Uma wena wenilisekile ngakho qhubeka kodwa hayi mina. Kodwa kubulani, uchiphaka ungani bekubuhle izana na? Ngoba kuphela benazi ukuthi lona impela ikhazi elalikuqole kuqaleni, uma lihlala ohlambini, lenza ohlamvu luqhubeke. Hey, yena impela ide yenza imbali kakolo, yiloko bakuyizolo. Kodwa uma lizehlukanisa lohlamvu, futhi lingavutshwa, bese ke liyasuka, niyabo? Kodwa uma lihamba ledlulela sigabela siqhubekayo, sesigaba esiqhubekayo, esinikeza kuphila, lapho libuthuka, livela nje lihlangane chaqa kwenye into futhi letha uhlamvu. Uma lingayenzi, livelaphi na? Amen! Niyakutshela na? Njengendlovukazi yaseNgilandi kwake kwathi yayenkaphanini enkulu yephepha futhi yathi yayithanda ukubona zonke izigayo zephepha ngakho bayikhombisa izigayo zephepha eminyakeni eminingi eyadlula ngaphambi kokuba bahambe balenze libe ntibintibi nezinto ngakho bathola benza amaphepha ngayo ngakho bona awemva kwesikhashana ingena ekamelweni futhi kwakungelutho kodwa inqaba endala enkulu yezidwedwe ezingcolile yaseyithi kuvelephi konke lokhu na yini lena na Oh yasho umengabelo sikhongo wathi yilokhu yilokhu esizokwenza ngakho iphepha lezi zidwedwe ezingcolile yathi lokho kwenze iphepha na yebo ngakho kwakulukhulu ukuba ikukhona ngakho yemva kokuba isihambile indoda yathatha inqwaba efanayo yezidwedwe ezingcolile yase izihambisa ngesigaba esithize siqhubekayo yase ikhipha elihlanzekile iphepha uqobo niyazi lalikade ledlule esigabeni esiqhubekayo futhi yenza elangempela base befaka ngomdwebo ohlangothi lobuso bayo futhi base bewuthumela kuyo ubonisa yona uqobo kulokho eyayikubiza ngokuthi izidwedwe ezingcolile manje ilokho izinto ezifile zayizona The message of Wesley, umlezo wePentecost. Ngoba kuphela ungedlulela sigabele sikubekayo sikamoya ongcwele kaNkulunkulu. Lezi lisiqinisekiso. Uyoveza ukuboniswa kukaJesu Kristu iNkosi. Amen. Kodwa uma niuyeka ulele, uyizidwedwe ezingcolile. Niyabonga, kufanele kubunjwe. Kube ngeke into ethize. Luther uzofanele abunjelwe kuWesley. NoWesley uzofanele abunjelwe kuPentecost. NePentecost uzofanele ibunjelwe kuKristu. Uhamba kwendlulele sigabele siqhubekayo kunjalo nevangeli lendlulele sigabele siqhubekayo kuyisigaba siqhubekayo Minyaka kaLuther wokulungisiswa siyakukhola lokho ukaWesley wokungcolisa siyakukhola lokho uPentecostali wokubuyiselwa kweziphiwo zikaMoya Ongcwele siyakukhola lokho impela kodwa ubumbe ukuhlanganisa konke ndawonye uphuma nani na uJesu
The same yesterday, today, and forever.
Kunjalo nguyele izolo namuhle Oh, kuyaphuma no Jesu. Uma umuntu eseshaphu lokubumba insimbi enza insimbi ekhalayo, unendlela ethize yokukhala azofanele ayifake kuyo. Uma esethe kubumba kwakhe futhi ethele insimbi yakhe, ufake ithusa lingaka, insimbi engaka, ikhophe engaka, ngani na? Wazi kahle impela nje ukuthi kufanele kufakwe kungakanani ukwenza ukuba ayikhalise ngendlela efanele. Futhi lokho uJesu uyesa kwenzile ngomlobukazi wakhe ufake kungaka kubaludo kungaka kwamethodisti nokungaka kwapresbyterian okungaka kwapentekoste kukho kodwa uphuma nani na okubonisa yena uqobo kuyini na njengomlayezo sivivane nje niyabo siqonga siya phezulu ngqo lokhu kungena engcosaneni ngesibalo netshe liyinhloko inkonzo kajesu kristu emhlabeni izofanele ifane njengenkonzo ayenayo kungenjalo angeke eza kuyo njengekhanda nje kuye ezinyaweni ikhanda izinyawo akusile ikhanda kodwa ikhanda liphethe izinyawo noma lenze izinyawo lilutshela ukuthi aluye kuphi ngiyakuthola na ngokukahle kukukhanya kwehora wesley wayengukukhanya kukhulu njengoba hasho kujohane umbhaphathizi wayengukukhanya kukhulu kwehora lakhe impela wayeyikho qhabo yebo mnumzane izidende ezihlanzekile noma izidende ezingcolile zayizolo uma uhlala ngaleyo ndlela kuzo kuzoba yizidende ezingcolile njengazo zonke izikhathi siwusebenzile umsebenzi waso njengokwembhathisa kodwa manje sesiyiphepha kulungisiswa kusebenzile ngesikhathi sakho ekulungisisweni phansi kukeluther kwase kuba ngokungcweliswa nguwesley nokungcweliswa kusebenzile ngesikhathi sakho sekuze kwaba kubhaphathizo kamoya ongcwele nokubhaphathizo kamoya ongcwele usebenzile ngesikhathi sawo kwaze kwathi umoya ongcwele kuwukuthi munye phela unkulunkulu uhlangane jaqa lebandla lebandla lingena kukristu futhi kwenza ujesu kristu aboniswe emhlabeni akwethembise lapha ebhayibhelini ungathi ungakukholwa ngeke ngakwenza wenze lokho ngibophezelekile zwini kuphela niyabonga kunjalo ngakho niyakubona na niyakubona lokho na uma nikubona kuzoba njengongumuntu ngesinye isikhathi owaya ngesikhathi owelela ewenzi ngesikhathi sevuselela kawelch izigejane zamadoda zahamba zisuka e-United States ngakho siyedla futhi athi ayefuna ukuthola ukuthi iyiphi indlu ababebambele kuye levuselele kawelch abaningi benu bayayikhumbula evuselele kawelch lenkulu yaqhibuka phakathi kwabantu baka-Welsh e-Wales ngakho lamadoda laba befundisa abakhulukazi kanjalo njalo bahamba besuka e-United States bengodokotela bezobunkulunkulu babefuna kuwela futhi abone ukuthi yintoni enkulu ababeyenzile neyazi ngakho babedla kumgwaqo futhi bathi bahlangana nephoyisa elidadlana limikhoneni lishwilizisa isagila salo neyazi futhi licula ihubo ngekhwela kanjalo bathi awu licula iculo ngekhwela nje singenyuka futhi silibone sibone ukuthi lizokwenzani ngani silibuza umbuzo ngakho bengikela kulo basebethi mnumzane ikuphi ivuselele kawelch na lathi ukusithitha kancane sigqoko salo lathi banumzane ivuselele kawelch ibanjele phakathi lapha enhliziyweni yalo wo yilakhona laliyivuselele kawelch wo kunkulunkulu uma kuphela kuphela singaqanda ukuthi singukubonisa kukajesu kristu izilwakhe libonakaliswa ningukubonakaliswa kwezwi lakhe nebo ibanjele kuphi imvuselelo kawelch na ikusiphi isakhiwo na lathi mnumzane isenhliziyweni yami laliyimvuselelo kawelch kunjalo futhi namhlanje ibandla belifanele libe ngujesu kristu eminyakazweni phezu komhlaba ngoba ngiphila mina nani niyaphila nokuphila kwami kuya kuba kini imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza nebo ibandla lizofanele lifinyelele kuleyo ndawo nalo futhi wethembisa ukuthi niyokwenza futhi niyokwenza lizofanele lifike ngaleyo ndlela ngakho nebo yiloko kwenzekayo thina sifanele sibe ngaleyo ndlela ngukukhanya kanjalo nanowa wayengukukhanya ngosuku lwakhe wayengukukhanya unowa wayeyilokho kukhanya wayengukukhanya kukuphi na wenze izwi likankulunkulu ngiyabhubhisa umuntu phezu komhlaba engimdalile yakho mkhumbi nakho konke okufisa kungena kuwo kuyosindiswa unowa waphumela lapho wathi yinye indlela naleyo ngumkhumbi bathi uhlanya oludala oluhlanyayo wayeyize libonakalisiweyo unowa wayengukukhanya kwehora impela wayeyikho usuku lwakhe unyaka wakhe waqhakambisa kukhanya moze wayengukukhanya kwehora lakhe impela ngiyakukuhambela kwasho unkulunkulu ku-abrahama futhi ngiyakwehla futhi ngiyakukhipha abantu bami ngesandla esinamandla futhi ngiyakukhombisa amandla ami egibhithe futhi ngenkathi umoze phezulu lapho ehlangana naleso sihlahla esivuthayo phezulu lapho futhi wathola ukuthi unginguye waye kuleso sihlahla umose wehlela lapho futhi wengukukhanya amen kumangalisa kwazi ukuthatha uthule futhi aluphephethe futhi athi makube khona amazeze phezu komhlaba waye nezwi likankulunkulu kwenzekani na uthuli luqala ukuphephetha namazeze yaqala ukuba khona haleluya ngani na waye ngukubonakalisa ngokukhanya kwazika uNkulunkulu ngizokuhlupa iGibhithe ngezihlupho. Wayengumprofethi akusho kuyavezeka, wayengukukhanya kwalolo suku, wayengukukhanya kukaNkulunkulu. Kufana kahle ukuba wayenezinto zonke efuna ukuba nazo nabo bonke abanye. Wonke umpristu wayenalokho ababekufuna, kodwa Mose wayengukukhanya. Ngani na wayekhombisa izwi likaNkulunkulu libonakaliswa. NkulunKulu wethembisa, ngiyakubakhipha ngaphansi kwesandla esinamandla futhi ngiyakuzitholela inkazimulo yilokho akwenza. Ngesizathu Mose afakazisa ukuthi wayekwazi kudala, hhayi ngoba wayefuna kudala, ngoba uNkulunkulu wamtshela ukuba kwenze. Futhi ngalokho hamba uye enhlanganweni uthi kusasa iNkosi uNkulunkulu isanda kukhuluma nami. Thatha uthulo lungange zandla bese luphosa esiphakaphakeni kanje futhi ukubize. Akukho lapha kodwa kuzoba khona.
Oh, I hope you're not.
Amen. Oh, ngiyethemba nilele. Oh, ubonakaliswa. Kwathi ngithingiwe, uNkulunkulu washo kobaba bethu ngempela, uyosihambele ezansi lapha futhi asikhiphe. Ngizokufakazisa kini ukuthi ihora lisalisa duze. Kususake ninakho, asihambeni. Yebo, abake babo bathi, awu, ngiyakholwa uTatani wathi angicabange ukuthi kukhona ukutshaha. Sifanele ukumpamba kakhulu ngalokhu, futhi kwabonakala sengathi kwehluleka kane noma kathathu, kodwa ngokufanayo nje kwaqhubeka. Bacabanga baphuma basebethi, sizomkhala kamatshe lo Mose, zuseni kithi, azimfuni iqenjini lethu lapha. Mose wavele waqhubeka ngone noma kanjani, ngoba wayengukuphila, wayengukukhanya kwehora. Ayenakho kwakuyini na, uNkulunkulu ebonakalisa izwi lakhe elithenjisi weyo ngoMose, noMose wayengukukhanya, uElijah wayengukukhanya. Kumele lapha yabo bese uhlala phezu kwalelo quma, ngiyalile amagoba abo kuba konde. Amen. Yebo mnumzane, uboya esehla noisho kanje inkosi. Akukho ngisho amazolo ayokwehla ivele ezulwini ngize ngiwabiza. Amen. Ilanga lingakhanya ungabiza wonke amafu ukuthi wenze noma yini ofuna kuyenza, kodwa akukho ngisho amazolo ayofika ngize ngiwabize. Wayini na ukukhanya. Hallelujah. Ngokukhanya, ukukhanya, waye yizwi likaNkulunkulu libonakalisiwe. Babecabanga ukuthi wayehlanga ehlezi phezulu lapho, wayenabalindisango bemondla futhi bona bebulawa indlala. Babefuna ukuhlala emasikweni abo baqhubeke, hayi uMose noma hayi uElijah, wayehlale kukhanyeni ngo. Ehlezi phezulu lapho ngasemfundaneni iKeriti, futhi nje yena esikhathi esimnandi, yena ukudla okudliwayo, futhi kukhona omnakekelayo naye yonke into. Babecabanga ukuthi wayehlanga kodwa waye wayengukukhanya. Bathi hey, kwenzekani kulo mpindi ongcwele omdala esasinaye khona lapha na? Awu niyazi uthini, ukhona owayezingele ngelinyilanga, futhi bathi bambonile ehlezi phezulu lapho ngasendleleni, phezulu lesiqongweni saleyo ntaba lapho. Ngiyabheje lowo mfo omdala usezokoma ngalezi zikhathi, oh qhabo, wayengukukhanya. Wayengukukhanya. Wayengukukhanya kukaNkulunkulu kuhosuku lakhe. Johane ngenkathi efika emhlabeni futhi waphumela ehlane ukuba athole imfundo yakhe kuNkulunkulu, hayi ikholiji, wayefanele ethule uMesiya. Ngakho ngenkathi evela uJesu wathi wayengukhanya kubulayo nokukhanya kukhanyayo. Hallelujah, ngani na wayeyize libonakalisiweyo. UIsaya washo lokho ke kunjalo. Yethumele iphimbo hlane limemeza lithi lingizani indlela enkosi, nenze isango layo liqonde, nenze indlela eqonde. Wezomemezo yedwa iphimbo lomemeze hlane, nange vela wayini na iphimbo lomemeze hlane, wayini na ukubonakaliswa kwezi kukhanya. Ngokulo fanayo wakhuluma kuGenesis, wakhuluma lokhu futhi naku kufika kukhanya. Lapho ethi bakube khona kukhanya kwelanga, ilanga lavela uthi wathi kuyoba khona izwi lomemeze hlane, nanti livela lalingukukhanya kwehora. Washa futhi ngezinsuku zokugcina. Amen. Ukukhanya kwehora kumemeze hlane laseBhabhiloni. Kumani kuna bantu bami, ningahlanganyali nalo izono zalo, ningathinte ukungcolileka kwalo. Sukani kulo, balekelani ulaka oluzayo. Johane washo into efanayo, izembe libekiwe empandeni yomuthi. Wayengenafundo, wayengakhulumisi ngisho nokumshumayeli. Wayekhuluma ngezinyoka nezinduku nemithi namazembe nezinto ayevamise ukuzenza ehlane. Akakhuliswanga kokunye kwalelo edumile enkulu, izinto ezinhle abanazo namhlanje, njengoba babenakho ngalolo suku. Iphuma nolimi lwakhe. wakhe uqobo akamanga bese ethi amen bese enza konke lokhu kukhothama kufekethisiweyo kuphuma ngqo phandle dlane eluhlaza futhi enesihlubu wathi ngingaqala ukucabanga ukuthi ngingowalokhu futhi ngingowalokhu unkulunkulu angamvuzela u-abrahama abantwana kulawa matshe ngingacabanga ukuthi ngoba ni-methodist i-baptist i-presbyterian ukuthi ninanoma yikuphi ukubambelela kunkulunkulu unkulunkulu angabathatha kugweba nezifama mgoqeni yenza amadodela kankulunkulu ngabo ukhona ozilizwa futhi ukhona ozilikholwa wathi futhi izembe libekiwe empandeni yomuthi futhi yonke imithi engakholwa iyagawulwa futhi iphoswe emlilweni ngakho lowo kwakungumlayezo wakhe wayengukukhanya kosuku jesu wathi wayengokhozimulayo nokukhanya okukhanyayo nani okwesikashana nafisa ukuhamba ningene kukho futhi wathini ujohane umprofethi na umi phakathi kwenu khona manje angifanele ukuthukulula izinhathelo zakhe futhi kothi nje angafika enkundleni ngiyasuka ohe ngokuba wayengukukhanya akukho zinkanyisi ezimbili noma ezintathu akukho zinhlangano ezine noma ezinhlanu ezehlukene kwakukhona kukhanya kukodwa akukho methodisti baptisti luthela epresbyterian ukristu ngukukhanya nokukhanya kungukuphila lezi elibonakaliswayo lingukukhanya kwehora akube khona kukhanya futhi kwaba khona kukhanya yebo mnumzana akube khona kukhanya futhi kukhona kukhanya wakhuluma ukuthi kuyoba khona kukhanya ngalolo suku futhi kukhona kukhanya uyeza ngiyakukholwa mukale izithembiso zalo nyaka ohe konke kukhanya osekwake kwakhanya iminyaka ebandla siyabona ukuthi ikanjani bekukuyinto ebukeka kabi kuyibuka yenqaba isabelo sesithathu onginaso sibhalwe phansi lapha isabelo sesithathu futhi ngiyazi ebengibhekisele kukho ngaleyo nkathi mukale izithembiso saleli hora siphila kulo kukhanya kunqatshiweyo bezani na bakunqaba emuva lapho ngani na babephile kubingezeleni bezani namhlanje na into efanayo ungumkristu na ngiluthela ngibaptist ngipresbyterian lokho akuthi shu kungafana nokuthi uthi nje wawuyinkabi ngulube ngulube kube noma yini enye ufuna ukuzibiza ngayo niyabo lokho kuthi akusho into engako-ke manje kungesikho kulidelela kodwa uma nikuthatha likuyisa engxenyeni yakho esuka phansi esiqwini kulungile lokho ngibuza umbuzo umkristu na lowo ngukristu ekuwe futhi uma ukristu ekuwe khona-ke izwi likuwe bese kuthi-ke uma izwi likuwe uma kukhanya kukhanya uzophuma kanjani kukho na niyabo yilowo mbuzo yilokho kuphakathi manje ukukhanya kukhanya kokusihla kuyakhanya isihlahla somlobokazi siyaqhakaza o khumbulani basithena leso sihlahla esidala nalokho kwashiwa inkumbi isibotho siyakudla nokwashiwa yisibotho inkasi eyikudlile okwashiwa yi-methodist i-baptist ikudlile nokwashiwa yi-baptist i-pentecostal ikudlile wathi lesi sihlahla sasi ujoweli lapho sagawulwa sonke kwaze kwayofika esikwini kodwa wayefuna ukwazi ukuthi sasizophila yini futhi oya wasigodla leso sihlahla wasigodla leso sihlahla yebo mnumzane ngokuba sasingumlobokazi wakhe futhi wathi ngiyakuyisela isho inkosi kuyini na ngiyokuveza konke lokho kudliwa yiluthela nokudliwa yiweseli nabo bonke futhi ngiyokubuyisela ngoba konke kusekhona empandeni yesihlahla niyabo kulelekale emhlabathini njengamazwe esihlahla nje ehlayo njengoba ngishilo kodade alele lapho ngicilonge likankulunkulu liyokhala ngolunye usuku nalawo iluthela elikhethiweyo amamethodisti amabhaptisti ayengahlanganise lutho nanoma yiphi inhlangano uluthe akazange ahlele lutho umuthi akazange ahlele lutho kwakuyilelo qembu likarike emva kwakhe yilona elenza inhlangano lathatha ikhopa ujoh smith akahlelanga lutho akukho namunye wabo ohlelayo kwakungukukhanya kwehora uluther uwesley kumbe namunye wabo kwakuyilelo qembu kamuva elifikayo elenza inhlangano umoya ongcwele awuzange uhlele lutho epentekoste ipentekoste iyisehlakalo hhayi hlele awuzange uhlele lutho oqabo kodwa umuntu ozisho ukuthi uyipentekoste wayihlela lelo yikhoba ngaleya lifa esikundleni sokukucindezela ephepheni futhi kwenza umfanekiso ogcwele kajesu khristu vela abo bazidensela bona ngaphandle ngakho abahlangene ngalutho kuwo bayekeni kanjalo nje kodwa siyathola manje lokhu kukhanya lesi sihlahla uKristu wenqatshiwe futhi yibandla ngani na ngesizathu sifanayo abasenzayo ekuqaleni ukubenyezela kwamanga okudala kwezinkanyiso zezinye izinsuku futhi nguye zalinamuhla naphakade amaheberu 13:8 athi unguye Kubuyela muhla njengoba wayenjalo ngaleyo nkathi ngoba wenza into efanayo nayenzayo izwe elifanayo lo Kristu. Lelani, ngifuna kunitshatsha nje manje futhi lokhu akube okuqondene nomuntu. Angazi, ngikancane decided ukuthi ngabe ngingakuvala lokho manje noma qhabo. Niyabo, okwaleyo tape ngizokuyeka nje kuhlale lapho. Niyabo, kukhona ngifuna kunibuza khona. Bukani, ngitsisani lokhu. Niyabo, unguye izolo laphakathi. Ngitsisani, imisebenzi yakhe ayenzayo. Yazibonakalisa, manje lalisisani. Ngikathi hema lapho kuJohane, ishumi nane, ishumi nambili. Wathi imisebenzi engiyenzayo mina, nani niyakuyenza. Umkhulu kunalona, niyakuwenza. Ngokuba mina, ngiya kubaba wami. Manje wakusho ngodlula amazweni nomhlaba kodwa lelozi yalisoze lehluleke. Manje uma sesisekupheleleni kokugcina kwenyaka izovelaphi leyo misebenzi emikhulu kuneminye na? Niyabozi lapha asikabi na. Lelelani, uma ikhalenda lamaRoma liqinisile sineyisithupha sineminyaka engamashumi amathathu nesithupha esele njalo iminyakeni yezinkulungwane ezimbili izwe elihlangana nokuphela kwalo. Iminyaka yezinkulungwane ezimbili yokuqala lapho jizwa ngamanzi, iminyaka yezinkulungwane ezimbili yesibili kufika uKristu. Lona ngu-1964 zayo iminyaka engamashumi amathathu nesithupha. Manje ikhalenda losentanyezi baseGibhithe lithi siphume ngeminyaka eyishumi nesikhombisa, iminyaka eyishumi nesikhombisa esingaphambili kwalokho. Lokho kuyoshiya kusilele iminyaka eyishumi lesishiyagalolunye. Jesu wathi umsebenzi uyofinyezwa ngenxa yabakhethiweyo, kungenjalo akuyi kubakho nyama esindiswayo. Sikuphi na? Umsebenzi engiyenzayo mina, nani niyakuyenza. Uhlobo olufanayo kodwa olukhulu kunolunye, nani niyolwenza. Manje bhekisisani, lalelisisani, ngenani kweyenu. Ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzovula inhliziyo yenu nengqondo yenu ekuqondeni ukuze niqonde ngaphandle kokuba ngithi kukhulu kakhulu lapha. Qaphelani, ngowathi ngolunye usuku ake sibone omunye womsebenzi omkhulu awenzile. Ake sibe nje ngezinto nje ezithi azibe mbili. Ake sicabange ngesinye isikhathi wathi bapheni abazokudla. Bathe sinalutho. Wathi ninani na? Nginikene ninakho. Wase bethi sinezinkwa eziyisihlanu zebhali nezinhlanzi ezimbili. Wathi nginikeni zona. Wasethatha izinkwa zebhali zasekuqaleni, waseqala ukuzihlephula izinkwa futhi esusela kwezasekuqaleni wenza izinkwa saphiwa abantu abayizinkulungwane eziyisihlanu. Kunjalo na, wayesethi-ke futhi wathatha inhlanzi, nginikeni inhlanzi, kwakuyinhlanzi kwasekuqaleni. Wayesekhipha leyo nhlanzi, enye inhlanzi nenye inhlanzi futhi wapha izinkulungwane eziyisihlanu. Kunjalo na, kepha ngezinsuku zokugcina wayengenalutho. Wavele wakhuluma nje wayesethi thana izoba khona lapho futhi yaba khona lapho kungekho lutho kuyo. Wayengakaze yabe nengwejeje, zazingekho lapho. Wavele wathi nje mayibe khona futhi yaba khona. Nebo, izinaka linesiphosiso futhi lifanele ligcwaliseke. Benginganitshela izinto ebezinganiqhaqhazelisa. Niyabo, ikhona uma ethi khona ngitelena akusho. Niyabo, khona impela nje. Niyabo, iMpumalanga itshonelanga lapha ibuyile futhi yahlangana neMpumalanga. KwakunguMose waze wacabune nesihlabathi, wayesethi makube khona amazeze nokunjalo kanjalo phezu komhlaba. Kodwa ngalolu suku lokugcina kathathi lutho. Niyabo, yizwi nje, makuba khona futhi kukhona okushiwayo yile ndlela kuyoba ngayo. Ngifuna kufakaza ngezinye zalezo zinto kulobu busuku. Niyabo, niyabo, ngalokho kwenzekile eningabona ukuthi senguye uNkulunkulu. Amazwi akhe angeke a le misebenzi engiyenzayo mina, nani niyakuyenza. Le mikhulu kunalo niyakuyenza. Ngathatha inhlanzi ukwenza inhlanzi, awudingi ngisho nokuba ube nenhlanzi. Niyabo, usenguye uNkulunkulu, kuseyiyo indodana efanayo, indodana kaNkulunkulu efanayo eyathatha inhlanzi enhlanzini, indodana kaNkulunkulu efanayo namhlanje. Le misebenzi engiyenzayo mina, nani niyakuyenza. Ngisho nemikhulu kunalo niyakuyenza. Kuyokwandisa imikhulu kunaloni yakuyenza, nabantu bayalo kubona. Imisebenzi emikhulu kuneminye. Ukukhanya kwamanga, niyazi, bengicabanga ngokuthize nje, bengiyibhekisele ngokuningi kakhulu ngengilandi, kodwa bengicabanga ngokukhanya kwamanga. Lapho esikhathini esike side sedlule, nonke niyakukhumbula lokho kuphanga kukhulu kunakho konke ingilandi eseyake yaba nakho. Okwenziwa kwakungukubanjwa inkunzi kwamadola izigidi eziyisikhombisa. Ngicabanga ukuthi seyake yaba khona into ezweni eqhathaniseka nakho. Ukubamba inkunzi kukhulu maduze kwamadola izigidi eziyisikhombisa, ngisho Scotland Yard ayikuqondi. Niyazi ukuthi bakwenze kanjani? Ngokukhanya kwamanga. Babe kukukhanga emzileni kaloliwe isiqapheliso kwehla njalo kwaze kwayofika ekukhanyeni okubomvu base bebamisa kwase kwenzeka lapho kukuphanga endaweni eyiyo impela nje. Ukukhanya kwamanga wanikeza kuphanga okukhulu kunakho konke izizwe esezake zakwazi. Waphanga izizwe ngokubanjwa kwenkunzi okukhulu kunakho konke. Ukuphanga okukhulu kunakho konke kwenziwe ngokukhanya kwamanga. Nokuphaka kokukhulu kunakho konke ibandla likaNkulunkulu eselake laba nakho ukukhanya kwamanga ukubanyezela ihlalo labo. Waphangile emandleni kamoya ngcwele ukukhipha ebandleni yona impela intambo yokuphila. Waphanga ezwini lapho emukele isivumo khona esikhundleni sezwi. Waphangile bazisha ukuthi banezwi, izwi liziphilela lona onyakeni, lizazisa lona uqobo. Bazisha ukuthi babenezwi nabo emuva lapho ngezinsuku zikaJesu, kodwa lathi babone kukhanya kukhulu futhi bakwenqaba, bakubona kodwa bakwenqaba. Wo, kukhanya kwamanga, yebo, kufake ibandla ekuphangweni okukhulu kunakho konke selake laba nakho. Izivumo khona zabahlele zibandayo mfowethu, ngeke zivuthwise izwi eliqinisekisiwe uhlamvu. IBhayibheli lathi uJesu wathi izwi likaNkulunkulu liyimbewu umhlanyeli ayihlanyelayo, niyabo? Nezivumo khona ezibandayo ngeke zalivuthwisa lelozwi. Qhabo qhabo, izinsuku zesiphepho esikhulu sekho zibandayo ngeke ziwuvuthwise ukholo. Qhabo Nhlobo, uthanda ukufudumala kokukhanya kwelanga ngoba kwakuyizwi likaNkulunkulu elikhulunyiweyo ukwenza into enjalo ngalo. Futhi kuzothatha izwi elikhulunyiwe likaNkulunkulu namhlanje ukukhombisa abangcwele bakaNkulunkulu ukuthi uJesu Kristu uyaphila. Ngokufanayo nje njengoba ubenjalo izolo unjalo namhlanje. Izivumo khona namahlela awasoza kwenza ayabanda futhi awakhathali nohlamvu luyobola khona emhlabathini, ngeke lwaphuma phansi kwalokho. Ngalesi sizathu namhlanje sinalokho esinakho njengomfowethu oyigugu uBilly Graham, umvuseleli omkhulu. Ngicabanga ukuthi uNkulunkulu esebenzisa indoda, kodwa bukani ukuthi wenzani? Uphumela lapho phakathi kwalawo maBaptist nePresbyterian, nenzani na? Nithole sikejale sabajoyini bebandla. Ngiyabona ukuthi amaBaptist aseningizimu iyaqikilika ezansi lapho ngoba ayemaningi kakhulu impela amahlelo, noma ihlelo labo likhulele dlula noma imamba amanye amaprotestane na amakatolika abathatha bonke cishe ngonyaka odlule. Niyakubona ephepheni na impela likwenzile. Lingakhathazeki, lizobathatha bonke ngoba kuthatha amabhaptisti nabo bonke ndawonye ngqo futhi bonke bamunye futhi abakwazi. Mkhandle bandla, mkhandle wamabandla ubabeka bonke into efanayo nje. Ihlelo libeka ngani? Nizofunelani ukuhlala ngapha noma ngapha na inqobo nje uma nenqaba lokhu kwenza mehluko muni na? Nisebenzisi zona yini ziqephezana zamahlelo ezifanayo ngokufanayo nje njengoba ninjalo endaweni eyodwa na? Oyedwa isilo nomunye uphawu ngakho nakho lapho khona, ngakho nje akwenzi mehluko. Yilapho kade khona wagcoba uPawulu wakhe olumfakazelayo futhi nilithatha lapho. Yilapho laholela konke khona, laqonda ngqo ehlalamo kameli waseWashington DC na nasemkhandlwini wamabandla uthi niya lapho ke bafundisi basesontweni babathathe bababuyisela emuva ngqo khona impela iBhayibheli elalithe bayokwenza. Ye, ngifisa sengathi lelo wathi likhulu lisheshanga kuhamba. Manje cabangani nje manje lapho esikhona, bukani izithembiso zosuku zinqatshiwe futhi ukuthi amabandla lezenjani kulolu suku lokugcina ukubenyezela kwehlelo. Uhlale kubenyezeleni kwamanga, yisona sizathu sokuthi ngeke livuthwe. Yingaleso sizathu sokuthi lelizwi ningaziboni zimangaliso. Umpristi waba nengxoxiswane nami sikhathini esinge side esedlule futhi wathi mnumzane Branham wathi ubungapapathiza kanjani na? Intombazane ethize yaphuma kuleli bandla futhi yayihlubukile futhi yagana umfana wekatolika futhi yangena ebandleni likatolika futhi wayezoyithatha ayingenise ebandleni. Ngathi ngayibhabhathiza ngombhabhathizo wamaKristu. Wathi ubhishopu ufuna ukwazi, ngathi kulungile nakho. Wathi uyafunga kulokhu na? Ngathi akifungi hlobo. Futhi wathi ya, ngathi uma engena kulithatha izwi lami ngawo, awu lokho kulungile. Imbangela angifungi, iBhayibheli lathi ningafungi amaZulu, liyisihlalo sobukhozi sikaNkulunkulu, umhlaba uyisenabelo sezinyawo zakhe. Yebo wenu makaba nguyebo noqhabo qhabo, ngathi uyofanele athathe izwi lami ngawo. Wathi awu, uthe umbhabhathizo wamaKristu usho ukuthini ngokucilisa na? Ngathi yona ndlela kuphela umbhaphathizo wamaKristu owenziwa ngayo ngathi ngayibhaphathiza emfuleni Ohio ngayithatha ngayifaka phansi komanzi egameni likaJesu Kristu ngase ngiyikhuphula ngayibhaphathiza egameni lenkosi uJesu Kristu okuyiwona umbhaphathizo kuphela wamaKristu okhona wathi yebo nomzalo okubhala phansi kanjalo wayesethi kwisimanga wathi uyazi ibandla likaKatolika lalivame ukubhaphathiza ngaleyo ndlela ngathi nini na wayesesho waqhubeka nenxoxo yaqhubeka isikhashana wayesethi awu thina siyiKatolika lasekuqaleni ngaze kwakubeke khona lapho izincwadi niyazi zomlando kulo ngathi iqiniso lelo kodwa ngathi anikwenzi ngani namhlanje na wathi sinamandla ukuthethelela izono wathi uJesu akabatshelanga yini abafundi bakhe nibathethelela izono zabo labo bathethelelwe ninibabamba ngezono zabo babanjiwe ngathi yebo umnumzane wakwenza wathi manje kepho lokho akuliniki yini ibandla egunya na uPetro wayeyinhloko yebandla ngathi uma ibandla lizothethelela izono ngendlela uPetro akwenza ngayo ngathi manje lapho bebuza sifanele sasetshani ukuba sisindiswe na wathi phendukani lona lowo wabhaphathiza egameni likaJesu Kristu ukukuthethelela kwezono zenu ngathi yenza lokho futhi ngizohamba nawe wathi zamukukhulumela iBhayibheli ngathi lelo yizwi wathi uNkulunkulu usebandleni lakhe ngathi uNkulunkulu usezwini lakhe ngoku muntu amanye amazwi abantu angamanga lakhe liqiniso niyabona ngakho kukondela ngabona ngayo kodwa lapho baya lapho baqonda ngqo ebumnyameni namaprotestani ngezinkulungwane ewela kukho langayedla ngqo kuba zithathele izivumukholo zawo nezinto eqhubeka ngqo maphakathi eziliphuma ngqo likufakazisa uJesu Kristu ezibonakalisa onguyena izolo namuhla laphakade lokho kubengezela kwesivumo kholo baqhubeka ngqoba waphumela kuyongena ebumnyameni njengoba benza nje ngesikhathi sika Noah njengoba benza nje ngezikhathi zonke bayakwenza futhi namhlanje baphumela ngqo kuyongena ebumnyameni ngani nabe ncaba ukukhaya ngoba isivumo kholo sibaphuphuthekisile oyihora lenziwe emnyama kanje pho esikulo manje yabe ngqaba ukukhanya kwaphakade okubinisileyo futhi kwenziwe ilokho mahlela abandayo ngeke neza kuletha ukuphila ezwini likaNkulunkulu ngoba kuletha ukuphila ehlelweni labo sinabaningi kakhulu abazisho ukuthi bangamaKristu khona manje bukani lapha uma umphristi ngabuze lomphristi lokho uma ngizohamba nawe ukuthi ibandla lomhlaba wonke lalinjalo kuqaleni ePentecost hhayi eNaisiya eRoma ibandla lizange liqale eNaisiya eRoma liqale ePentecost nebo eJerusalema yilapho ibandla liqala khona kodwa ngathi lapha ngizovuma ukuthi laba bantu lezo zigqila lezinto ezinomoya ongcwele nezingcweti ezibone amandla abo nezinto ababekwenza bevusa abafileyo bekhuluma ngezilimi bekhipha amademoni besho izinto zingakenzeki nabaprofethi phakathi kwabo nokunjalo bephuma bembethe izikhumba zezimvu bezisonge ngazo bedla imifino beza kulowo mkhandlu waseNaisiya nokunjalo nokuthi ayingabadoda amakhulu kanjani futhi lapho bephuma lapho base bekhuphukela lapho kulowo mkhandlu yosenesiya bemele lelozwi kodwa lezo zinsuku ezishumi nantani zegazi bemukela uyise indodana nomoya ongcwele njengesivumo khona sikudlele semfundiso yebhayibheli egameni likaJesu Kristu kulokho kuvela wonke amabandla amaprotestani azalelwa kukho ngqo into efanayo zonke lezi ezinye izinto umcabango wamanga ngomoya ongcwele bathatha bathathe isidlo baphuze iwayini leyo yiholy eucharist okusho ukuthi umoya ongcwele umpristu ukunika yona manje ibhayibheli lifundeki kithi sekufikile usuku lwePentecoste nakho kufika umpristu enyuka ngomkwaqo okhona lubhekiswe emuva wathi vezani ulimlweni nithathe isidlo singcwele iEucharist qhabo alizange lithi nonke nenabantu gijimani nenyukele lapha bese ninginika izandla zokudla senhlanganyelo nina amabhaptisti amamethodisti namabhaptisti nizofaka igama lenu lethani incwadi letha ivela ndawo ndawo wathi bonke babesendaweni eyodwa benhliziyonye futhi ingokungazelwele kwavela ezulu inhlokomo kwangathi ukuvunguza komoya namandla yona yagcwalisa indlu yonke ababehleli kuyo bonke bagcwalisa ngomoya ongcwele base beqala ukukhuluma ngezinye izilimi njengalokho umoya wababa ukuphumisela futhi lapha baphuma bangena ngokuqhele wediyazela njengomuntu edakiwe Maria nabo bonke abanye bephansi komfutho kamoya ongcwele ngani abantu bathi babahleka futhi bathi lawe indoda agcwele iwayini elisha babe yini na bephuphuthekisiwe isivumo kholo ngomshumayelo omncane oyi 2x4 wasukuma lapho uthi uPetro wayesethi yena majoda akwaJuda nani nonke nakileyo wena ndoda yaseJerusalema enakileyo Judea makwazeke lokhu kini futhi nibeke indlebe emazwini ami laba gabadakiwe kodwa ake ngilitshele ukuthi umbhalo wathi kuyoba njani
This is the light. Amen. This is the word be made.
Nakukukanya, leli yizi libonakaliswa. Amen. Ngifanayo yenzeka namhlanje futhi benza njengoba benza ngale nkathi basuka bahamba banikele amakhanda abo. Wathi bayekeni kanjani impuputhe ihola impuputhe zonke ziwele emgodini. Oh, kuthatha uKristu kuphile kuphakade kulethe yizwi lokuphila ekuqinisekisweni lenziwa inyama. Oh, he bakithi. Kuthatha yizwi kuthatha umoya ongcwele ukusebenzisa yizwi likaNkulunkulu. Ngathi uJesu ethi hambani niyezweni lonke futhi nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Manje bukani uma wakho weshumi lesithupha umyalo wakho ugcina lonke yizwe alikaze lifike lapho namanje. Niyabo lonke yizwe futhi nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Okholwayo ezweni lonke abhaphathizwe, uyakusindiswa, ongakholwa uyakulahlwa. Nalezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Bayoxhalana nephesi gqabo, bayoba ngamalunga amahle ebandla gqabo. Ngegama lami bayokukhipha amademoni, bakhulume ngezilimi ezintsha, baphathe izinyoka noma baphuze okubulelayo. Akusoze kwabana ngozi uma bebeke izandla zabo kwabagulayo bawusinde. Ngoye kuzofika kuphi na wonke okudaliweyo kangakanani na lonke izwe aze afike futhi. Lezi zibonakaliso ziyaku okholwa yimi, imisebenzi engiyenzayo mina nayo uyakuyenza, ngisho nemikhulu kunalo uyakuyenza, ngokuba mina ngiya kubaba wami. Oh, ukuthi singasuka kanjani kulokho kungaphezu kokuthi ngingasho. Sizibumnyameni obuningi kakhulu manje kunenoma babekubo. Manje nginamanye nje futhi amavesi athi awabe mabili lapha, bese ke ngifuna kufinyelele kugcineni ngokukhulu kupho. Sizibumnyameni obuningi kakhulu kunenoma babekubo. Ngiyazi ke nikhandla lapha cishe ihora nengcenye, kodwa hayi yabo, le tape iyaqhubeka phakathi lapha ya, yabona bo, base bumnyameni obuningi kakhulu kunoma sinabo. Ngenze inkulumo mbiko leyo ngani na? Mabandla kulokhu ukubenyezela kukhohlisa kulo kubukeka sengathi kuyiqiniso. Manje akashongo yini uJesu? Asibone Matthew amashumi amabili nane. Yabo Matthew amashumi amabili nane, uJesu washo ukuthi ngezinsuku zokugcina imimoya emibili iyosendelana kakhulu, kuzokudukiswa labakhethiwe impela uma kwakunokwenzeka. Kwakuzoba khona iqembu elikhethiweyo eliphumayo ukuba lenze ibandla ngezinsuku zokugcina. Ngalezi zinhlangano ngalokho ezikubiza ngeqiniso lazo ziyosondelana kakhulu njengento impela ukuthi kuyodukisana abakhethiweyo impela, ngisho namapentecostal. Manje niyazi anizi ukuthatha ipentecostal benze nimdukisa ngemfundiso ethize ye-methodist noma i-baptist, ngeke nimtshele lokho, lazi kangcono. Futhi anizi ukudukisa i-baptist ethize ngemfundiso yamaluthela futhi, niyabo. Futhi noma nimukele umlayezo lidukise libone umlayezo manje kulelizwi ngemfundiso ethize yamapentecostal owamanga uyise indodana umoya ongcwele, leyo yonke lento njalo nasemuva lapho kulezo zivubokholo abanazo kulolo hlelo lwezinhlangano qhabo impela. Nisoze labadukisa ngoba bakhethiweyo ngeke badukiswe. Kwini na? Kwini na ukudukisa? Lokubenyezela kuningi kwenzani na? Baholela ibandle kuhlatshweni ngomkhandlu ngokubenyezela kwabo. Lokho kuyoba ngokuhlatshwa kokugcina lapho wona neRoma kuhlangana ndawonye lapho bebumba leyo mfanekiso wesilo. Lokho ngokuhlatshwa kokugcina. Lokho kubenyezela okuningi ninakho manje. Bukani ukuthi kwenzani. Uhola abantu yimbu. Imbuzi njalo iholela imvu kuhlatshweni. Nikubonile lokho ezibayaneni zokuhlabela. Leyo mbuzi iyogijima iqonde phezulu lapho futhi ihole imvu yoba ke isigqumela ngaphandle futhi idedele imvu iqhubeke ingene. Yilokho ekwenzayo, ikwenza njalo ngoba yizimbuzi ezaholela uJesu iwundlu ekuhlatshweni, izimbuzi ezingamaRoma kunjalo. Yizimbuzi zobuhlelo namhlanje iholela imvu engenacala ekuhlatshweni. Ngifakela zona amagama azo kulezo zincwadi ngaleya futhi siziphelile. Lolo uphawu lwesilo egameni lenkosi ngiyasho. Nakubamba lokho isikhathi eside, yiqiniso lelo kunjalo impela. Yini isilo na? Yini isilo na? Ngokubusa kwamaRoma ezindabeni ezingcwele, inhlangano yokuqala. Yini uphawu lwayo na? Into efanayo impela, into efanayo impela, njengoba leyo yayinjalo ukuhlaba ekubenyezeleni. Kodwa ebusweni bobumnyama bamanje sisalokhu sikubonile ukukhanya kukaNkulunkulu ukukhanyisa. Sibonga kakhulu ngalokho. Lalelisisali sikubonile kukhanya izwi lakhe yalithembisela lolu suku lafakazela laqinisekiswa yiqiniso ukukhanya kwehora. Kohe ngijabula kakhulu, kukho kungalungile, kukho lutho. Lapho esikhathini esike side sedlule umfundisi wayethi wayesezansi eFlorida futhi wayenemoto, ngikholwa ukuthi kwakuyi-Chevrolet nento yaphumela kuye. Ngakwazanga ukuyilungisa futhi wangena egaraji nomakhenika omdadlana wayengena phansi kwayo naphezu kwayo futhi eqopoqopoza. Akakwazanga ukuyilungisa futhi wayezama lokhu futhi kungasebenzi, futhi azame okunye kungasebenzi. Afake i-generator, afake lokhu futhi afake amaplagi, afake amaphoyinti. Akakwazanga ukuyenza isebenze leyo nto, nje akakwazanga ukuyenza isebenze. Ekugcineni indoda egqoke kahle yasukuma yathi, ngingakwelukuleka na? Makhelika omncane wayehluze ngokwenele ukuba athi, yebo mnumzane. Yathi thatha lokhu futhi ukuphindaphinde nalokhu nalokhu, futhi yathi hlanganisa lokho kanye bese uyayizama. Futhi wathatha lokhu kuphindaphindwe nalokho wase kuhlanganisa futhi yasuka yahamba. Makhelika omncane waphenduka wayesethi, awusho ukubani wena na? Yayingunjiniyela, unjiniyela uyizikhulu sakwa-General Motors. Wenze yini? Nguye wayinkambayo. Futhi namhlanje uma sikhuluma nge-Methodist, i-Baptist, the Presbyterian, umakhenika oyizikhulu ulapha. Kambi wazi lakhe, indoda yakudala amazulu omhlaba, futhi yaqamba ibandla layo. Ngabe yazi kakhulu ukuthi kuthathani ukuba sohlwithweni, noma ibandla le-Methodist, noma le-Baptist. Azi kakhulu ngokuthi kuthathani na. Ingumqambi, yazi ukuthi kuthathani. Igqoke kahle ebandleni yokuvuka kwayo. Haleluya, ihamba phakathi kwethu namhlanje ebandleni yokuvuka kwayo. Yazi ukuthi kuthathani ukufaka ibandla ngokwehlelo lohlwitho. Yaluqamba futhi yafaka izingxenye ndawonye lapho ebhayibhelini. Amen. Kudela ukuhamba kukagezi nje kugeleze kulo. Manje liqapheleni lisebenza. Makuthi kukholwa ezwini lakhe elitshenjisiweyo lanamhlanje ligeleze. Nizobona ukuthi lisebenza kanjani. Ngani na? Yayiqamba into. Yaliqamba ibandla layo ngezwi. Lokho ekuhlanganisayo. Hayi nge-Methodist noma i-Baptist noma i-Presbyterian. Noma inhlangano yamaphentekostali, kodwa ngezwi layo. Akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso, kodwa ngamazwi wonke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Yebo mnumzane, phumani kulokho kubengezela okuningi. Phakathi kobumnyama lesi sikhathi esimnyama esiphila kuzo manje, ngiseneminye nje imizuzu cishe emihlanu esasele. Phakathi kobumnyama, ubani ozekhipha umlobukazi omncane na? Ubani waziyo ngakho na umqambo oyisikhulu? Oh yeah. Kukho konke lokhu kudideka kokubenyezela lapha eMethodist ibenyezela ngendlela eyodwa, iBaptist enye, nePresbyterian enye, namaPentecostal enye. Konke lokhu kubenyezela ndawo zonke. Bayagijima bafake igama labo ngapha kulokhu kubenyezela lapha, bajola ukuthi into ethize lapho futhi beze ngapha, nento ethize lapho beze ngapha. Njengoba ngasho kulowo mpristu, kuma nonke ni ibandla lasekuqaleni futhi nahamba nalandela imfundiso yala madoda ahlala ndawonye nesiya. Yingani ningenawo amandla ababenawo emuva lapho ekuqaleni ngaleyo nkathi na? Yabo, anizenzi ngani izinto abazenzayo uJesu azishoyo na? Wathi, oh, sesingabantu abaningi kakhulu manje, thina siphila onyakeni owehlukile. Ngathi, kodwa izwa liguquke. Wathi, lezi zibonakaliso ziyakubalandela kuyo yonke iminyaka. Mazulu nomhlaba kodlule, kepha izwi lami lisoze. Yilokho-ke. Wathi, awu, ukhuluma ngeBhayibheli. Ngathi, yebo, izwi elinguKristu kunjalo. Futhi ngakho nakho lapho khona, yabo. Futhi kulokhu kubengezela, iMethodist bekhombisa kwabo, iBaptist bekhombisa kwabo, iPresbyterian kwabo. Ngalinge likhula liba likhulu, liba likhulu, ngaso sonke isikhathi. Mlobukazi omncane ozihluphekelayo, ukuphi na? Wagijimela ngapha kwiPentecostali, wanesa sikashana, wafaka igama lakhe lapho, futhi uthi, awu, thola ukuthi bukani ukuthi benzani. Beza ngapha, futhi ufanele ube umnyango wakithi uma ungasonto esentini lethu awukho ngisho kumlobokazi awulutho ngisho hamba uye ngapha kuma-assemblies futhi bukani ukuthi banani nakho lapho enikhona futhi ngihlele kuma-baptist bukani ukuthi anani bukani ama-presby kuzokwenzekani entweni encane ezihluphekelayo nani yabo kodwa liyaqhubeka ningakhathazeki lizoba lapho umfo wayesho lapha cishe eminyakeni ethi ayibe mibili edlula wayesezansi e-New Mexico ngabamba umhlangano lapho eduze kwase-Carlsbad Caverns enizwile ngabe zansi lapho omkhulu futhi bathatha indoda nomkayo nesigejane sabantwana bahamba ngaleli kheshe behla njalo baze bayofika phansi kugcinela impela komgodi futhi sebefike phansi lapho bacisha wonke amalambo futhi lapho becisha wonke amalambo kwakungubumnyama baphakathi nobusuku ngabenzisa lokho ngapha kulezi zingadi lapha futhi kanye ngale Colorado lapho unkosikazi nami emuva lapho ngangiphakathi lapho futhi bawakhanyisa lawo malambo he ubeka isandla sakho kanje wawungaboni lutho kukhona intombazanyana imi lapho futhi iqala kumemeza kakhulu Memeza kakhulu yona yayisabela kufa kwakumnyama kakhulu intwana bandla yayidumela ndawo zonke futhi izaba kumemeza kakhulu futhi impongolozela uyise unina ndawo zonke yayingakwazi nje ukukumela kwakumnyama kakhulu ayikaze ibubone ubumnyama obungaka futhi kude kubenga leyo ndlela manje kunjalo kumnyama kakhulu awazi ukuthi uyizoyaphi uyeke i-Methodist uyeke i-Baptist uyeke i-Presbyterian konke kuyinto efanayo nebo izaleyo efile endala imane ebolile enonoshobishobi kuyo yabo into efanayo isivumukholo sithize ngena ujoyine lokhu nokunye lokho isivumukholo sidala nakho konke awumboni uKristu kukho niyabo ho niyabo bantu abazidlayo ngingasho njalo abaningi kabantu abahle phakathi lapho manje kulawo mathelo ngisho inqubo hhayi abantu abaphakathi lapho kodwa niyabo yilokho abakudlayo mathela ngakho futhi naku ukudla okusekusha nale ntombazanyana imi lapho yayikhala kakhulu iphimbo layo liphuma phezulu isithi ayikhali izipuliyane ithi ayibe ncane ngangomlobukazi kodwa niyazi ukuthini umfo wabo omncane wamemeza kakhulu wathi titewete omncane ungezabi mbakela wayeminga kunjiniyela ngqo wathi ukhona umuntu lapho ongakukhanyisa amalambo ungezabi titewete omncane ukhona umuntu lapho ongakhanyisa kukhanya angalenza liphile lelizwe asazi ukuthi uza kanjani asazi ukuthi kanjani uza nini angazi lutho ngalokho kodwa ukhona lapha futhi angazikhanyisa izinkanyiso sizophuma kanjani kukhona angazi kodwa ukhona lapha futhi nguye ongakhanyisa izinkanyiso yebo mnumzane nguye ungukukhanya uzazisa yena nje ukukhanyisa kanjaloko ukukhanya kunjalo impela uthatha uKristu ukubanekela ezinkanyisweni zakhe khona-ke bonke ubumnyama buyaxoshwa uyehlukanisa udonsela umlobokazi wakhe omncane ngaphandle ngiyothatha abantu kwabezizwe ngibathathela igama lami futhi ngiyoba negama lami ubani igama lakhe na kulungile hhayi i-Methodist i-Baptist i-Presbyterian iluthela lingujesu Kristu kunjalo ungukukhanya iqiniso ukukhanya futhi akukho bumnyama kuye futhi uxosha obumnyama uma engene ngoba uyizwe yizwe lingukukhanya kunjalo ngoba wakhuluma wayesethi makube khona ukukhanya lelo kwakuyizwi lelo eliba ukukhanya uma ekhuluma lokhu ngukukhanya kwalowo nyaka isikhathi ngesikhathi manje awukhona lapha hhayi ekubenyezeleni kodwa abantu baphile ekubenyezeleni kodwa uyizwi liqinisekisiwe ngokoqobo ungungukukhanya ngesikhathi sobumnyama yebo mnumzane konke lokhu kubenyezela kuningi kwamanga nezinto kuyosithela yebo mnumzane ukhona lapha ningesabi khangisani izinkanyiso izwi lakhe elithenjisiweyo liyaphila lenza ukholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina nani niyayenza bese ke yizwi njengalokhu ubaba engithumile nami ngiyanithumba ubaba owamthumayo ufika angene kuye ujesu okuthumayo ufika angene kuwe nemisebenzi ayenzayo ngaleyo nkathi wenza into efanayo ngoba ngani na izwi lenziwe inyama enyameni yomuntu lizibonakalisa njengokukhanya kosuku silapho-ke kulapho-ke kukhombisa indlela nje eya ekukhangeni amadoda ahlakaniphileyo angaphuphuthekisiwe yizivumo khona nehlelo iyohamba kulokho kukhanya. Oh hey, ukhona umuntu lapho ongakhanyisa izinkanyiso kulungile. Wenzani na? Ngokuqinisekisa izwi lakhe lalolusuku. Jesu ndedela kaNkulunkulu ethembise izwi lalolu suku ikhona lapha kangenathi. Ningashaywa uvalo, ningakunaki abakwenzayo, uma nikunaka nizohamba kumnyameni. Kanibani laba benza ukuhlakanipha uDanyeli wathi ngalezi zinsuku zokugcina bayophikelela ngoNkulunkulu wabo. Ngiyabona bo bayohamba kukhangeni njengalokhu yena esekukhangeni. Ungakhathazeki, ungaba mnyama, kubukeka sengathi bazosiphoqa wonke umuntu. Bonke laba, niyazibona izimemezelo zabo siphuma, wonke lamabandla amancane nezinto azongena manje, uzofanele ungene, ungenjalo bazokuvalela, bazokwenza. Manje sifuna ukushaya lokho kanzima ngempela kulobu busuku uma sekivika kulesi sikhathi, niyabo? Manje bona sizovala, uzofanele ube ngomunye wabo noma ungabizi. Kuphakathi kokuthi phakathi kulokho kungenjalo ngeke wenze lutho, ngeke ngisho uzowuthenge noma uthengise yilokho. Ulokothi ukhulekela abagulayo uma ubanjwa ukhonzisa noma yibabi abagulayo kumbe noma yimuphi umuntu wona noma yiyiphi into kamoya phakathi lapho uphansi kokuthi ubhekane nomthetho wenhlangano yamazwe ukuba ugwetshwe intambo. Kunjalo impela nebo, niyakwazi lokho kunjalo kusemaphepheni abo. Yebo mnumzane, ngakho ngeke wakwenza, uzofanele ube ngowenkolozo. Futhi ake ngikutshele ukuthi uzofanele ufake uKristu ngokuqinisa enhlizweni yakho khona manje, ngoba kukhona isikhathi esizayo lapho uzolidinga khona ngempela. Usuphumileke kubulani uma sekubekwa lelo phawu lilapho unomphelo, niyabo? Ngakho ningakwenzi, ningazikholwa lezo zinto. Nginani ngoku uKristu khona manje izwi. Yebo mnumzane, kuqinisekisa izwi futhi kukhombisa ukuthi ningukukhanya kwehora. Sazi kanjalo ukuthi ungukukhanya ngoba ungukukhanya kuzibonakalisa enyameni. Sazi kanjani na? Waye izwi likaNkulunkulu lenziwe inyama, niyabo? Izwi likaNkulunkulu lalizibonakalisa lona liqinisekisa yena. Ngenkathi uMesiya efika ukuthi uyokwenzani. Wesifazane wathi emfuleni, uma uMesiya efika uyokwenza lezi zinto, ufanele ukuba ngumprofethi okuyizwi lisitshela lezi zinto zingakwenzeki. Wathi nginguye. Niyabo, lokho kwakwenele kukhanya kwakhanyisa ezwini letshenjisiwe nakho kukhanya. Wagijima yongena ngo emzini wathi uzani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile, kungebe nguye impela uMesiya lona na? Kwaba yilokho-ke niyabo, kunendaba ukuthi abanye bathini wazi ukuthi lowo kwakungumesiya. Kumbulani minyaka yonke ngesikhathi sobumnyama uNkulunkulu njalo wayeba nezwi lakhe lokwehlukanisa ukukhanya nobumnyama. Wayenalo ngezinsuku zikaLuther lapho ibandla likaKatolika lalikade linakho konke. Wathumela uLuther njengokukhanya okukhanyayo. Luther wehlukanisa iqiniso nobumnyama. Futhi lapho amaLuthela esonteka wenza John Wesley futhi wehlukanisa ukukhanya nobumnyama. Ngezinsuku zePentecost lapho iweseli lithola konke, neMethodist yanamathela okwenhlaka yonke, nibandla nePresbyterian wathumela umlayezo wePentecost ukuba wehlukanise ukukhanya nobumnyama. IPentecost yabuyela ngqo yayongena ebumnyameni futhi kanjalo enhlanganweni yabo yathatha izivumo kholo zabo nezinto. Manje hora selifikile lalezi ukuba liqinisekiswe. Uthumela ukukhanya izwi libonakalisiwe njengoba yenze ekuqaleni. Uthumela izwi futhi lizifakazela lona nakho kukhanya. Futhi uhlukanisa njalo kuyafana namanje njengezinkanyiso zaphakade ezincane ekuqaleni. Ngibuka abantwana njengoba ngisho sengisedlule ngemizuzu emihlanu isikhathi manje, kodwa ake ngisho lento eyodwa. Khona umuntu khona ngikashaye uvalo kunendaba yokuthi bathini. Ngikubonile kufika indawaneni lapho engangingazi ukuthi ngokulandelayo ngiyaphi, kodwa ukhona njalo, ubukhona obungehluleki neze ulapho njalo. Angakhanyisa ukukhanya, yebo mnumzane, ulindile nje ukubona ukuthi nizokwenzani. Angaqaqazisa iswishi noma ngasiphi isikhathi afuna ngaso, yebo mnumzane. Ukhona umuntu lapho ongazikhanyisa izikhanyiso. Laba bahlezi emazweni ethuzi lokufa, abanye babo baphansi komdlavuza, abanye babo baphansi kokufa kwehlela, abanye babo bephansi kokufa kwezivumo khona, abanye babo bephansi kokufa kwamasiko nazo zonke lezo zinhlobo zokufa, futhi babonile ukukhanya okukhulu. Umuntu wabanikisa izinkanyiso ngaleyo nkathi nguye ofanayo lowo wathi ekuqaleni, makube khona ukukhanya.
Lo uNkulunkulu afanayo izolo namuhle naphakade. Khona namhlanje. Khona lapha manje. Ningashaya uvalo, angazi khanyise zidanyiso. Nxa kufika ubuhlushwa, ningashaya uvalo, khona ukukhanya. Wathi uyathwita abantu bakhe, ngeke niyokwedlula ekuhluphekeni. Nisaza lakwenza, wathi ningeke niyothwithwa. Kodwa kwenza kanjani futhi umlanekanyaka ubukeka kumnyama kabi? Kunendaba ukuthi kuba mnyama kanjani, awukwazi ukubona isandla sakho phambi kwakho. Kumbulani nje, ukhona umuntu lapho ungakhanyisa kukhanya. Uyolihlwitha lelo bandla. Wena uthi awu ngikahle, ya uShadreki, uMeshaki no-Abednego waqonda ngqo phezulu esithandweni somlilo. Kodwa ukhona umuntu lapho akwazi ukuvula umoya, yebo mnumzane. Lokho kuvunguza komoya onamandla okwehla ngosuku lwePentecost. Wawuvula futhi wase ephephetha lonke ikhoza ladeda kubo wonke umlilo. Ukhona umuntu lapho ubizwa ngendoda yesini. Ukhona yonke lapho namhlanje, nguye kuphela. Haleluya! Uneswishi yakukhanya esandleni sakhe. Laba babehlezi emazweni ethunzi lokufa kuphumele ukukhanya kukhulu. Ingakwenqabi kwemukelele egambeni leNkosi sisakhothamisa amakhanda yethu kumzuzwana nje. Sizohambe kukhanye nokukhanya okuhle. Kufika lapho amathonzi amazolo omuse khanya khona. Kusikhanyisa ndawo zonke emina sibso. UJesu kukhanya kwezwe. Sizohambe kukhanye kungukukhanya okuhle kangaka. Kufika lapho amathonsi amazolo musa ekhanya khona. Kusikhanyisa ndawo zonke emini nasebusuku. UJesu kukhanya kwezwe. Kuzani nina bangcwele bokukhanya nimemezele. Jesu kukhanya kwezwe. Khona izintimbi zasezulwini ziyokhala. Jesu kukhanya. Yini na yizwi eliqinisekisiweyo linguJesu namhlanje uyizwi. Sizohamba kulokhu kukhanya. Kukukhanya okuhle kangaka. Kufika lapho amathonsi amazolo omuse khanya khona. Ukusikhanyisa ndawo zonke emina sebusuku. UJesu kukhanya kwe. Makhadenu ekhotheme, angazi ukuthi bangaki lapha bangathanda kuhamba kulokhu kukhanya phansi kobuholi bukamoya ongcwele. Izwi eliqinisekisiwe lanamhlanje, niyabo? Izwi uNkulunkulu alethembise namhlanje nilibone libonakaliso. Ukusikho yini lokho ayeyikho ekuqaleni na? Wayeyizwi. Ndodana yazalwa, wayeyizwi, wayengumesiya, wayeyizwi liqinisekisiwe. Ngakho ke yizwi, uNkulunkulu wakhuluma ibe ukuphela kusukela ekuqaleni. Manje kukhona yizwi lalolu suku, futhi ulapha eliqinisekisa lelo zwi, phakathi kokudikeka, ubumnyama, nokubenyezela kuningi. Kubukeka kufana nalo kakhulu impela, kodwa kusilo, akufakazeli ukuthi yilo. Sivume ukholo, uJesu wathi, uma ngikhipha amadimoni ngomunwe kaNkulunkulu, nina niwakhipha ngani na? Abawakhiphanga, niyabo? Kodwa kabo, uma ngikhipha idimoni ngomunwe kaNkulunkulu, khona-ke umbuso kaNkulunkulu usondela kini. Oh, ake sicabange ngawo lapho siphakamise izandla zethu kancane manje futhi nicabange ngokuthula ngempela. Sizohamba kulokhu kukhanya. Lokhu kukhanya okuhle kangaka. Futhi kufika lapho amathonsi amazolo. Yenza kubumba kwakho khona kuNkulunkulu manje. Kusikhanyisa ndawo zonke emina sebusuku. UJesu kukhanya kwezwe. Sizohamba kulokhu kukhanya. Kungukukhanya okuhle kangaka. Kufika lapho amathonsi amazolo omusa ekhanya khona.
kusikhanyisa ndawo zonke mini nasebusuku uJesu kukhanya kwezwe besaqhubeka nokulishaya ngifuna ukubuza yonke iminyaka ibifana izinsuku zikaNowa labo abenqaba ukukhanya benzani na baphuma bayongena kwahlileleni kukaNkulunkulu kwenzekani kuFaro ngezinsuku zokukhanya kwesihlahla esivuthayo esasikuMose na wahamba wayongena lwandle lokufa kwenzekani kuDathane waqala wasengenqaba ukukhanya na wahamba wayongene kuphekezekeni komhlaba wamgwinya wonke kwenzekani kuyo yonke iminyaka kulabo abehluleka kuhambe kukhanyeni kukhanya kosuku na uJesu ngaso sonke isikhathi kwakunguJesu ngezinsuku zalawo madoda nguJesu namhlanje ngokuba uyizi nezwi lenza ukukhanya ukukhanya kosuku cabangeni manje ngokuthula ngempela sisenobuqotho buza ngabe uhambe kukhanyeni na sisalihamisha lonke futhi ukukhanya kuhle kufika lapho mathonza mazolo omuse khanya khona usikhanyisa ndawo zonke mini nasebusuku uJesu kukhanya kwezwe sisukumeni manje ngezinyawo zethu ngikhuleka kubaba wasezulwini ukuba avumele lo mlayezo uzike ujule ungene ezinhliziyweni zabantu abakhona nalabo abazowuzwa ngetheyiphu futhi kwangathi kukhanya kungafika phezu kwezwi imbewu futhi kuveze yonke imbewu emiselwe ngaphambili etshalwe phandle lapha kulokhu ukubekezela okuningi okwehlukene nezinhlangano kwangathi bangabona njengoNikodemu ngisho noma ngabe bazofanele beze ebusuku beze kukhanyeni siphe khona baba kwangathi kungavela le ndaba mlonyeni enkulu yaleli dwala elaqheshulwa lakhishwa entabeni kungengazandla kuyohlihliza le mibuzo yabezizwe emhlabathini yonke le mibuzo imibuso yokomoya nemibuso yokwemvelo nedwala liyosibekela umhlaba wonke kuyoba udaba oluhlanziweyo labo lelo dwala elibafihlizayo bayogaywa babe yipuphu labo abawela phezu kwalelo dwala bayoba nesisekelo qinile oh Christu makuthi mina njengenceku yakho bangilokhu ngifele kulelidwala lelidwala lezwi lakho oh uNkulunkulu mangime njengoDavid nalawo maqhawe sendula amele uDavid bangimele lelizwi namhlanje ngisalibona lenqatshwa ngamahlelo lele phezulu lapho enqabele encane ndawo ndawo oh uNkulunkulu ngisiphe ukuthi sizobona amandla nesibindi nomoya ongcwele ukuba sime ngokuba amahora aya ngokuba mnyama ngokuba mnyama kodwa masikumbule njalo ukuthi wena ukhona ukuba ukhanyise kukhanya noma ngalibi ihora ofisa ngalo ungakukhanyise kukhanya baba ngakho siyakhuleka njengoba wathi ningukukhanya kwezwe sibe khona Nkosi ukuba izinkanyiso zethu ezingeze nkonzo yakho zizokhanya kakhulu zithi bhakwa abanye ukuthi bazobona ukukhanya kwevangeli lapho sikuphila Nkosi usuku nosuku sibonisa kubo ukuphila kukaJesu Kristu njengoba wayenjalo emhlabeni egcwele ukuzehliza nobumnandi nokho nezwi liphila ngayo ngqo sibe khona Nkosi ngokuba sibheke kuwe wena omkhulu neswisha esandleni ubambe izwe ngesandla sakho ubambe izinto zonke ngesandla sakho futhi usekele izwe ngezwi lakho oh baba asimukele izwi uzokwenza ngiyacela Nkosi na lokho makube kufakazi nesifiso sayo yonke inhliziyo ephakathi lapha baba njengoba sicula lamahubo njengoba uDavid acula amahubo aba yisiprofetho aye yisiprofetho futhi wawavuma isiprofetho njengoba sicula Nkosi malibe sezinhliziyweni zethu futhi njengoba sicula sizohamba kulokhu kukhanya makube njalo Nkosi lokhu ngukukhanya kuhle yizwe kuKristu ephila phakathi kwethu hayi lokho ayikho lokho ayikho futhi siyazi ukuthi ayikho kwabonisa kuphela yikho futhi siyakhuleka baba ukuthi abantu bazoqonda futhi bahambe kulokhu kukhanya okuhle sikucela egameni likaJesu Ngingathi sisale kusimile umzuzwana nje ngifuna sicile sonke. Manje phakathi lapha kukhona iPresbyterian Methodist iKatolika lezi izethamele zixubile uma sekuza kokobuhlelo. Manje khumbulane makwazeke ukuthi angikhulumi lutho luphikisana nabantu lapha kulokhu ukubenyezela okuningi. Kodwa ngikufakazisile eBhayibhelini ukuthi bangukubenyezela okuningi. Uma kwakungenjalo uKristu uzokwenza njengoba yethembise ukukwenza nabo, niyabo. Kodwa bayakwala lokho, niyabo. Futhi uma nifika lapho nithelani na utsho yini ibandla shona ngekhanda isivumo kholo. Futhi kuphumani na kufika kupheleli kwendlela uthola ukuthi kwakungamanga utalapho. UKristu yizo ungukukhanya phela manje sengaphila. Uphilele ukuthize, uphilelane na ukuze ufe. Nonke. Usebenzelane na ukuba udle, udlelane na ukuba uphile, uphilelane na ukuba ufe. Ngakho uphile ngani ukuba uphile na? Awuphili ngani ukuba uphile na? Manje ke indlela kuphela ongaphila ngayo ngokwemukela yizo imbangela akusikho sodwa umuntu aya kuphila ngaso. Esikwenzayo lapha ngesithukuthuku seshiya lethu. Kepha ngawo wonke amazwi aphuma emlengeni kaNkulunkulu. Manje yizo lomlomo kaNkulunkulu liqinisekiswa khona lapha phambi kwethu ngumoya ongcwele ephila ngalo ungeke na? Manje ngifuna sisacula leli futhi nasithi ngamunye nje sime nje endaweni yethu selule sibambe izandla zomunye bese sithi mfowethu asihambe ku lokhu kukhanya sisacula uhambe kukhanyeni nizokwenza na khulekelanani lapho nihlanganisa izandla zenu sisalicula kanye kanye namehlo yethu siyovala ngokunokwenzeka sizohambe kukhanyeni ukukhanya kuhle kangaka kufika lapho amathonsi amazolo musaye khanya khona kusikhanyisa ndawo zonke eminasebzu kukubani na Jesu kukhanya kwezwe. Manje ziphakamise izandla zethu sizohambe kukhanyeni kukukhanya okuhle kufika lapha amathonsi amazolo musa ekhanya khona kusikhanyisa ndawo zonke emini nasebusu uJesu ukukhanya kwezwe. Wozani nonke nina bangcwele bokukhanya nimemezele buyini na uJesu ukukhanya kwezwe khona izinsimbi zasezulwini ziyokhala uJesu ukukhanya kwezwe. So ngazilicule kakhulu manje sizohambe ukukhanya futhi ngukukhanya okuhle kufika lapho amajonte amazolo musa ekhanya khona kusikhanyisa ndawo zonke emini nasebusu uJesu kukhanya kwezwe. Makhanda yethu ekhotheme manje kubulani lapho u-Israyeli besohambweni lwabo benza imana entsha nsuku zonke bahambe kukhanyeni kwensika yomlilo. Leyo nsika yayinguJesu Kristu, iBhayibheli lithi kwakuyiyo. Futhi namhlanje unathi sinayo, siyazi unathi. Insika yomlilo efanayo yenza izinto ezifanayo nazenzayo ngenkathi yelapha emhlabeni ukugcwalisa izwi lakhe. Lapho sihamba sisuka lapha masikhumbule siligcine ezinhliziyweni zethu lelo culo lapho siya emakhaya ethu lapho amasonto ehamisha iculo. Ungakalindi idina lakho khothamisa ikhanda lakho futhi ubonge uNkulunkulu ngokuthumela ukukhanya ukuba kulethe ukudla phezu komhlaba komzimba wakho wenyama. Bese-ke ubonge uNkulunkulu ngokuthumela ukukhanya moya izwi lakhe ukuze aphe umphefumulo wokudla ngokuba kusikho sodwa umuntu ayakuphila ngazo kepha ngawo wonke amazwi aphuma emlengeni kaNkulunkulu. Qhubekani nje licula lelihubo kini ekhaya lenu phakathi kwabantu bakini futhi sibuye sihlangane lapha cishe emizuzini engamashumi amathathu lishayile lezithupha kulobu busuku ukuba nithole amakhadi omkhuleko lokunjalo sizonibona ngaleso sikhathi-ke kuze kube yileso sikhathi khothamisana amakhanda yenu. Ngizacela umfowethu Neville uma ezokhuphukela lapha manje umfundisi asikhiphe ngezwi lomkhuleko.